ziko mwinu mbale nevyo, mawa wabwino abwenzi, wokondwa kudzakhala pano mmawa uno. Ndipo ine ndikhoza kupereka ndemanga yomweyo pa mbale wathu. Ine ndinamulonjeza iye kuti ndikhala moulutsira mawu. Ndipo ine ndinaponya izo sabata imodzi. Ndipo sabata yotsatirayo ndinayiwala izo. Chotero ine ndinaganiza kuti nthawi yachitatu ikuyenera kukhala nthawi yenieni ndiyenera kuchita izo. Chotero ine ndinali kumeneko mu miniti imodzi ya nthawi, miniti imodzi yokha. Ndipo mbale Snyder anali panja. Chotero ife tinazembera mkati mwachangu kwenikweni. Ndipo potsiriza tinadzalowa moulutsira mawu. Ndipo ine ndikuganiza ife tinawasokoneza iwo. Ndi chimene ife tinachita. Pamene tinadzabwera monga choncho basi pang'ono chabe. Chotero. Ndipo apa ine ndinali ndikubwera kumeneko. Ndimaganiza zaphunziro loti ndidzalalikirepo inu mukudziwa. Ndipo kawiri-kawiri za ine zimanditengera pafupi-fupi ola nditheka. Ndipo ndi pafupi-fupi 15, maminiti 18 a izo nditayamba kale. Ndiyeno ndinayang'ana mmwamba. Ndipo watch inati ndi nthawi yoti tizipita. Chotero ife tidzapitiliza lowiruka likubwera ali. Kapena nthawi ina ukunkulondola. La Mulungu lapitali ife tinali pa mutu wa 10 wa Ahebri. Ndipo tinayambira pa ndime ya 1. Ndipo sitinapitirirenso. Musayiwale misonkhano ku Indianapolis sabata ino. Ngati aliyense wa inu kapena muli ndi azinzanu kumeneko, bwanji alembereni ndipo mwauze iwo. Misonkhanoyo idzayamba mawa usiku 7 koloko ku Cado Tabernacle mu Indianapolis. Ndipo kukakhala malo okhala kwambiri, pafupifupi anthu 11,000 akhoza kukhalamo. Ndipo iwo ndi msonkhano waung'ono ndi bungwe laling'ono. Ine sindikudziwa nkomwe kwenikweni kuti dzina la bungwero ndi chiyani. Iwo ali ndi msonkhano kumeneko kapena msonkhano waukulu. Ndipo mu msonkhano umenewu iwo anandifunsa ine kuti ndidzakhale odzayankhula usiku. Chotero, ine ndikuganiza chiyanjanocho pachokha mpingo, bungwero, alinawo basi kwambiri, mamembala apang'ono kwambiri. Ndipo, chotero, ndiyeno, usiku. Ine ndi zikayankhula pa msonkhanowo usiku uliwonse lolemba mpaka lachisanu. Lachisanu usiku lidzakhala kumalizitsa kwa msonkhano. Chotero, inu muli ndi azinzanu kuzungulira Indianapolis, bwanji. Muzabwere nawo. Ndipo pa 23, mawa wa pa 23, ngati pangadzapezeke wina wake akuyenda kudutsa kuno, basi pa chuti chanu, monga uli mwezi wa chuti kawiri-kawiri, Juni. Minneapolis, a Christian businessman internationally, adzakhala ndi msonkhano wawo ku Minneapolis. Ndipo msonkhano wa aliyense ndi wa pa 23, kadzutsa. Kadzutsa wa mmawa ndi pa 23, Juni. Ine ndikuyenera kukayankhula pa kadzutsa wa mmawa. Msonkhano wotsegulira. Kenako pa 24 ndidzakhala ndikadali ku Minneapolis. Ndipo ndidzakakhala ku Hearts Harbor Tabernacle ndi mbusa Gordon Peterson. Ndipo iwo ali ndi programu yowulutsa ndi kanema kumeneko. Chotero ngati muli mukadzakhala chakumeneko, bwanji dzabwereni. Ndiyeno pa 24 kapena 25 ikani msonkhano waukulu udzayambika. Ndipo ife tidzakakhala kumeneko. Ndi programu yosazolowereka kwambiri. Bambo Roberts, Bambo Hicks, ine mwini, azitumiki ena ambiri, adzakhala kumeneko. Ndipo palibe programu yomwe yayikidwa. A Christian businessman, pokhala a Full Gospel Christian businessman, iwo amafuna kuti angozisiya izo zotseguka kwa chilichonse chimene mzimu woyera unganene kuti tichite. Kudzakhala tonsefe kumeneko. Ndipo chotero iwo sanakhalepo ndi umodzi ngati umenewo. Ndipo sanalengeze odzayankhula aliwonse. Kuyankhula kokha, kuyankhula kumene kukulengezedwa ndi mmawa wa pa 23. Ine ndikuyenera kuti ndidzayankhule pa kadzutsa wawo. Ndipo izo zinalengezedwa. Kupanda kutero, ife tonse tidzakakhala kumeneko kumayembekezera pa mzimu woyera. Izo zikuyenera kukhala zabwino kwambiri. Si choncho izo. Ngati ife titangozipereka tonse kwa mzimu woyera, ndi zimenezotu. Ndikumulola iye atigwiritse ife ntchito momwe iye angafunire kutigwiritsa ife ntchito. Tsopano, ndiyeno msonkhano wotsatira umene wakonzedwa umene ine ndikudziwa ndi Azusa Street Rally wakale ndi umenewo ukubwera pa September 15. Ine ndikatsegulira msonkhano kumeneko wa International Rally for Azusa Street zaka 50 za Pentecost mu United States. Iwo akwanitsa zaka 50 September akubwerayo. Pamene nzimoyera unagwa koyamba mu Azusa Street Mission yakale ndikukhulupirira inali mission yakale ya Baptist kapena ku Azusa Street mu Los Angeles, California ndikumene nzimoyera unagwa koyamba zaka 50 zapitazo September lakubwerayo. Ndipo pamene ine ndinali ku Cow Palace zaka zingapo zapitazo ine ndinati chabwino 50 mawoti Pentecost amatanthauza 50 chotero bwanji osangokhala ndi msonkhano waukulu. Ndipo inu mukudziwa izo zinagwira moto ndipo akhala ndi msonkhano wa padziko lonse ndipo iwo udzakachitikira mu Angeles Temple ndipo masiku asanu izo zisanachitike ndiyenera kukakhala ndi kuyang'ana kwapo zungulira kumalo osiyanasiyana kumusi ku Eastgate ndi kapena ine ndikutanthauza Southgate ndipo kumakwera mpaka ku mzinda wa ingapo ya mizinda yaing'ono imeneyo mizinda isanu yosiyanasiyana kuti ndikapange chithunzi pang'ono msonkhano wa usiku umodzi kapena nkudzapita ku msonkhano waukulu ndipo ngati mudzakhale kozungulira California kapena kunja uko ena a inu ochokera ku California mudzakumbukire zimenezo ife tikuyembekezera kudzakhala ndi nthawi yopambana yachiyanjano ndi anthu a Mulungu pa nthawi imeneyo. Tsopano tiye ntipemphere. Atate athu akumwamba, ife tikukuthokozani inu m'mawa uno chifukwa cha mwayi waukulu wa ulemerero umene tili nawo wobwera mukukhalapo kwanu ndi mitima yokondwera ndi kuthokoza chifukwa chakuti Yesu mwana wa Mulungu watilola ife kuti tichite izi ndipo chisomo chake chatifikitsa ife mpaka nthawi ino ndipo ndife wokondwa kukhala pano lero wokondwa kukhala ndi malo ochepawa osonkhanapo iwo ndi malo otseguka Baibulo lotseguka ndi mitima yotseguka kuti ilandire mawu a Mulungu ndi uthenga wake ndipo ife tikupemphera kuti mzimu woyera ubwere ndipo uzadzadze mng'alu uliwonse wa mtima wathu ndi uwino wake pamene ife tikuwerenga mawu ake pakuti kunalembedwa munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu chotero Mulungu tsegulani kamwa yathu lero kuti mukhale inu mukuyankhula ndi mitima yathu kuti ukhale mzimu woyera ukumvetsera pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu mwana wanu. Amen. La Mulungu lapitali mu buku la Ahebri tinayambira ndi mutu wa 10 ndipo kenako tinapita pa phunziro lina osadziwa basi komwe mzimu woyera ungatitsogolere ife kuti tiphunzitse kuchokerapo palibe chokonzekeratu timangoyembekezera pa kusuntha kwake ife tinabwelera pa kudziwidwiratu kuchokera pamenepo kuti tili pomwepo ndine wokondwa kumuona mulongo Hooper wakhala pamenepo mawa uno mulongo Flo ndithudi wokondwa kukuonani inu ambiri a inu mwina mukhoza kusamudziwa iye ena a inu ndipo iye wakhala ali ndi chifuwa chachikulu kwa zaka ndi zaka ndipo osachoka pa bedi ndipo wayenda paliponse mufukoli kuyesera kuti apeze chiwombolo ndipo lero ndife wokondwa kukhala naye iye mukachisi akuoneka wabwino lero mathokozo akhale kwa Mulungu tsopano wolemba kalata ya Chihebri amaganiziridwa kuti anali Paulo chifukwa zimamveka ngati zolemba zake ndipo kalata ya Chihebri inali ya kwa Ayuda Ahebri ndipo anali Paulo akuyesera kulekanitsa lamulo ndi chisomo kuonetsera kusiyana pakati pa chimene lamulo linali ndi chimene chisomo chili chifukwa Ahebri anali pansi pa lamulo ndiyeno Paulo anali kuyesetsa kuti awaonetse iwo chimene chisomo chinali ndipo ine ndikuganiza ine mwini kuti mutu wa 10 apa ndipo ndime ya 1 zikoza kukhala poyambira pangwiro kwa chinthu chonsecho tsopano ife tili ndi mutu wa 1 poyambira Mulungu masiku akale machitidwe osiyanasiyana ankayankhula ndi makolo athu kudzera mwa aneneli koma mu tsiku lotsiriza lino kudzera mwa mwana wake Kristu Yesu kubwera pa mutu wa 7 kuonekera kwa Melekizedeki. Ife tinabwera mpaka pa mutu wa 9 wa unsembe, momwe Kristu akudzakhala wankulu wa nsembe wathu kuti adzatenge malo a wansembe wankulu wakale. Kenako tinazibweretsa izo pa mutu wa 10, ife tinabwera mu lamulo kukhala mthunzi wa zinthu zimene zikubwera. Tinapita ku mutu wa 11 ndipo zonsezo ndi za mithunzi yopambana ya chikhulupiriro, ngwazi za chikhulupiriro, momwe mwa chikhulupiriro iwo anachita zakuti ndi zakuti. Ndipo momwe popanda ife sakanapangidwa kukhala angwiro, chifukwa iwo ndi anthunzi wa ichi chili mkudza. Ndiyeno ife tinapita pa mutu wa 11 ndipo Paulo kapena mutu wa 12 Paulo akuti, poona kuti tazunguliridwa ndi khwimbi lalikulu chomwechi la mboni, tiyeni ife tiike pambali cholemetsa chilichonse ndi tchimo limene silimachedwa kutifowoketsa ife, kuti tikathe kuthamanga ndi chipiriro mpikisano umene wayikidwa patsogolo pathu. Mutu wa 13 mutu womalizira anati, ukuthera apa kuyandikira kumapeto kuti Yesu Kristu ali zonse mu zonse, kuti Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mukuona kusonyeza kuti anali Kristu mbuyo lamulo lisanafike, anali Kristu mulamulo, anali Kristu mmasiku achisomo, ndipo adzakhala Kristu kwa nthawi zonse. Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndi chithunzi chokongola bwanji chimene kalata ya Chihebri ikutijambulira ife. Tsopano kuyambiranso tsopano ndi ndimeya 1, tiyeni tibwerere mbuyo. La Mulungu lapitali timaganiza kuti tifika pa mutu wa ungwiro, komano Mulungu anatisunthira ife mbuyo ndipo tinakapeza kudziwidwiratu kutisonyeza ife kumene dziko lapansi lisanapangidwe mkomwe. Ndi angati anali pano la Mulungu lapitali? Tiyeni tione dzanja lanu. Inu munazimvetsa izo? Dziko lisanapangidwe mkomwe, ife tinayikidwa mwa Kristu. Taganizani za zimenezo. Mulungu pokhala wopanda malire, yemwe sangathe kunama, sangayankhule chilichonse chosiyana, amadziwa chilichonse. Wangwiro basi pachiyambi monga Iye alili kumapeto, ndipo wangwiro basi pamapeto monga Iye anali pachiyambi. Mulungu ndi wosatha monga umuyaya, simungakhoze kupeza ngodya ya chozungulira changwiro. Inu mukhoza kuthamanga ndi kuthamanga kudusa mibado ndi muyaya, ndipo sipangakhale konse konse, sipadzakhala konse mapeto kwa izo. Ndipo umo ndi momwe Mulungu alili. Ndipo pamene Iye akhala woyamba anali Mulungu, amene nthawi zonse anali. Iye anali wopanda malire, wangwiro kuyamba ndi kuyamba, ndipo nthawi zonse Iye adzakhala chimodzimodzi. Iye sangasinthe konse, Iye ndi wangwiro chimodzimodzi. Tsopano unyolo waukulu wangwiro uwu unadulidwa ndi danga la nthawi. Nthawi inadzabwera chifukwa cha tchimo. Tiyeni tijambule chithunzi cha nthawi. Tiyeni tione mkombero wangwiro kwa nthawi zonse, kwa nthawi zonse. Ndiyeno zonse mwakamodzi tchimo linadzagweramo ndi kudzayika pang'ono, monga mkazi wanga amazichulira izo kachidindo kakang'ono kapena kabanga kakang'ono mu cholumikiziracho. Chotero izo zinadzatsikira m'musi tsopano. Umuyaya ukupitirirabe, koma iwo si uli muchikhalidwe changwiro. Pano pali danga laling'ono limene likutsikira m'musi kudzaswekera mbali iyi, kukatulukira mbali iyi. Mulungu ankayenera kuchita zimenezo chifukwa ndi Satana anayambitsa zimenezo. Ndipo izo zinadzatsikira m'musi ku danga la nthawi kuti akawayese ndi kuwapanga angwiro ndi kuwayeretsa iwo otayikawo, kuti Mulungu mwachisomo chake chapayekha tsiku lina adzakhoze kudzakweza chidindo chaching'ono icho kapena danga kubwerera mu mkombero wangwiro. Ndiye iwo ukupitirirabe chimodzimodzi basi. Inu mukuziona izo? Nthawi. Tsopano nthawi ndi kachingwe kakang'ono aka, iko kamalendewera pansi. Yesu anali wochokera kumuyaya mpaka kumuyaya, koma Iye anadzatsikira mu danga la nthawi ndipo anadzapangidwa kukhala thupi. Ndipo anabwera kudzadutsa kuno kuti adzatiyeretse kapena kudzayika chingwe cha magazi paliponse kudutsa pamalo awa. Kudzaliwombola ilo ndi kudzalilumikiza ilo ndi Mulungu kachiwiri. Kumuyaya onse, inu mukuziona zimenezo, ndicho chonse chimene nthawi ili. Kenako Mulungu pamene zinkayamba apa kumapeto kwa kukhota kwa kung'ono mu mkombero wangirowo, izo zinapanga izo kukhala zokhota pang'ono mmenemo. Pamene Mulungu anayamba pamenepo, iye anali wangwiro. Chilichonse chimene iye ankanena chinali changwiro. Chilichonse chimene iye ankachita amachita ndi changwiro. Yotero ndiye Baibulo linanena kuti Kristu Yesu anali mwana wankhosa wophedwa kuyambira chiyambi chakukhota pang'ono, chiyambi cha dziko lapansi. Kristu anaphedwa pa chiyambi. Tsopano iye sanaphedwe kwenikweni mpaka patadutsa zaka 4,000 mtsogolo. Koma chifukwa chimene iye anaphedwera kumeneko, chifukwa pa chiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Inu mukuziona izo mbale Egan, chimene ine ndikutanthauza. Mukuona, iye anali Mulungu pa chiyambi, ndipo pamene tsopano Satana akhoza sanatero, sanalenge kachingwe kakang'ono aka, kabanga kakang'ono aka. Iye sanalenge zimenezo. Satana sangathe kulenga. Satana amangokhoza kupotoza zimene Mulungu walenga. Taonani, ine ndikunena izi kuti mumvetse. Iyi ndi kalasi ya akuluakulu, ndipo tonsefe ndi anthu okwatira mwina 90%. Ndipo ndikuyembekeza kuti atsikana ndi anyamata akumvetsa liwu lawo. Zomwe ine mundimvetse ine. Ndikufuna ndifotokoze china chake. Ngati mwamuna adzitengera kwa iye mwini mkazi mzimayi, ndipo iye mkukhala mkazi wake, ndipo iwo mkumakhala limodzi ngati mwamuna ndi mkazi kwa zaka 50, iwo amakhala oyera ndi angwiro komanso osadetsedwa ngati kuti iwo sanadziwanepo wina ndi mzake. Izo limenelo ndi dongosolo la Mulungu. Koma kuti mwamuna ameneyo kapena mkazi apite ndi kukakhala ndi mwamuna wina kapena mkazi, zimenezo zimapotoza, zimapangitsa ana apatchire kuti abadwe. Koma ngati iwo akhala limodzi mu mgwirizano wangwiro umenewo, imeneyo ndi njira ya Mulungu. Koma Satana akabwerapo ndi kudzayika kusilira mwa mwamuna kapena mkazi, ndipo iwo mkumakhala motsutsana ndi malumbiriro achikwati, ndipo kumeneko ndikupotoza. Ndi chochitika chomwecho chakugonana koma chopotozedwa. Chotero, icho ndi chimene Satana amachita ndi chinthu cholondola cha Mulungu. Iye amapotoza icho. Ndi zimene Satana akuchita lero ndi chenichenicho chapa chiyambi. Petserani, kwa uthenga weniweni wa Mulungu, iye amaupotoza iwo. Amapanga china chakenso, amaupangitsa iwo kumaoneka ngati china chake chimene iwo siuli. Mudziko lero ife tikupeza kuti alipo anthu. Baibulo linaneneratu izo. Magulu atatu a anthu. Limodzi la iwo ndi ozizira, okhuthala, ofunda, osayanjanitsika. Iwo amangopita chitsogolo, si china kuposa kukhala wakuloji. Iwo amapita kuchalichi, amakamba pang'ono za ichi, icho, ndi Ambuye, ndi zina zotero, kumabwerako. Komapo panda chowachitikira chenicheni cha kubadwa mwatsopano. Oh, ena iwo amadzinenera izo, koma moyo wawo umatsimikizira kuti si choncho. Tsopano zimenezo zili kumbali inayo, kutali uko. Ndipo tsopano kumusi kuno kumbali inayo, otengeka ndiweniweni mpingo ona. Yesu ananena chomwecho, akanadzakhala ofanana kwambiri. Izo zikanakhodza kuzanyenga osankhidwa kumene. Tsopano anthu ambiri mwansanga akangoona kutengeka kutasakanizikana ndi chenicheni, iwo amati palibe kalikonse kwa izo, nkumapitilira mwaona. Ndicho chinthu chomwecho chimene Afarisi anachita. Satana samapusa akamayesera kupotoza izo. Iye akuyesesa kuti apotoze choonadi ichi. Ndipo otengeka uyu apa akuyesesa kuti atsanzire choonadi chimenecho. Ndikuona pamenepo ndi pamene pali mzere wanu wa ngozi komwe apo. Tsopano izo zikutikakamiza ife kukhalabe auzimu kumawerenga mawu. Ndipo chilichonse chimene chiuka kunja totsutsana ndi mawu ndiye chitayire nicho kumbali. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri kuti ine ndi iwo amati ndimakakitsa kwambiri pa alalika achikazi. Baibulo limanena kuti iwo asayankhule mutchalichi. Baibulo limawaletsa iwo kuyankhula malilime kapena chilichonse mutchalichi. Ine ndimayenera kukhala ndi mawu waona pamene iwo ali kumawayang'ana iwo. Mudziko lero kumene timizimu tonseti tikuukako muone miyambo yonse yosadya nyama ndipo azamalamulo amati ndiyenera kuchita chakuti ndi chakuti. Ngati sindiyankhula ndi malilime, ngati sindichita ichi, ngati sindifula, ngati sindivina, pali china chake cholakwika ndi ine. Kumeneko ndikutsatira malamulo. Ife tinapulumutsidwa mwachisomo kudzera mchikhulupiriro. Palibe chimene inu munachita ndi zomwe iye anachita. Iye anachita zomwe simukanakhoza kuchita. Ngati inu mukanakhoza kuzipulumutsa nokha, ndiye iye sibwezi atasowa kuti adzafe. Koma iye anafa ndi cholinga chakuti adzakupulumutseni inu pamene inu simukanadzipulumutsa nokha. Mwambi wakale wosalemekeza Mulungu uja umati Mulungu amathandiza iwo amene sangathe kudzithandiza okha, kapena Mulungu amawathandiza iwo amene amadzithandiza okha. Iwo amatero izo zangosinthanitsidwa. Ngati inu mungathe kudzithandiza nokha, Mulungu amayembekezera kuti muchita zimenezo. Mulungu amawathandiza iwo amene sangathe kuzithandiza okha. Ndipo inu simungazithandize nokha kuti mupulumutsidwe. Ndotero Mulungu mwachisomo chake anakupulumutsani inu. Tsopano zindikirani kukongola kwake. Lamulo lalikulu mumuyaya momwe Mulungu anaoneratu izi. Ndipo ngati iye alibe malire, ndipo sangathe sangakhale china chilichonse. Ndiloleni ine ndingotenga izi pafupifupi maminiti 5 kuti ndilondolere izi pansi mothinitsa. Ndikhomelere izo kuchitira kuti zisakupulumukeninso mmaganizo mwanu. Mulole Mzimu Woyera ubwere ndiye kudzaotchelera izo pamodzi ndi chikondi kuti inu musadzazisiye konse izo. Tsopano taonani Mulungu amene sanganame, Mulungu amene ali wopanda malire. Ndipo ine ndikunena izi kenanso chifukwa cha anthu amene samaoneka kuti amakhazikika pa machiritso a uzimu. Ngati Mulungu analonjeza izo, Mulungu akuyenera kusamalira lonjezo lake, sangalisiye ilo. Tsopano taonani iye asanawayike konse mawu osindikizidwa. Ndipo awa ndi malingaliro a Mulungu ndi awa apa. Awa ndi malingaliro a Mulungu amene iye anawaganizira asanayikidwe konse maziko a dziko la pansi. Ndi zimenezotu. Ndi chifukwa chake iye anayika izo pa mawu osindikizidwa. Ndi kunena zomwe zikanati zidzakhale. Chifukwa iye anaziona izo maziko a dziko la pansi asanakhazikitsidwe. Ndipo anadziwa chimene izo zikanadzakhala. Ndipo anayankhula izo. Ndiyeno iye anapereka chidziwitso chake kwa aneneli. Ndipo iwo anazilemba izo. Ndipo chaka ndi chaka, ndipo zaka zana ndi zaka zana, ife taziona izo zikukwaniritsidwa chimodzimodzi basi. Mulungu akupereka mithunzi ya zakale kuti zikaonetsere mthunzi wa zatsopano. Ndipo ife tikuwaona iwo. Mawu ndi mawu akukwaniritsidwa. Tikuyenera kuti takhazikitsa chikhulupiriro chotani mwa Mulungu. Tsopano muoneni iye Kristu kuphedwa maziko a dziko la pansi asanakhazikitsidwe. Pamene Mulungu anayang'ana pansi ndi kuona chinthu chokhacho chimene chikanapulumutsa munthu wotayika, iye anati, sindikudziwa ngati awa ali mawuwo. Koma iwo amayenera kuti anali china chake monga chonchi. Munthu sangapulumutsidwe chifukwa iye akachimwa. Koma ine ndikayang'ana pansi pamenepo,
ndipo ine ndikuona makumi amasauzande amitima yoona imene ikufuna kubwera. Ine ndikuona anthu masauzande amene akufuna kuti apulumutsidwe ndipo sakufuna kuti adzapite muchionongeko chopsa ichi kumene ine ndikuyenera kumupangira mdierekezi ndi angelo ake, chifukwa iwo akuyenera kudzalowa muchilango chosatha, ndipo anthu oona mtima adzaziona izo. Ndipo ine ndidzakhala naye munthu wa dzina lake Esau, padzakhala wina Yakobo. Ndipo Yakobo sadzakhala wabwino kwambiri kuyamba ndi kuyamba, koma mu mtima mwake iye adzakonda zinthu za Mulungu. Chotero ine ndidzamusankha Yakobo. Iye anakuonani inu, ndipo iye anadziwa kuti mumafuna kupulumutsidwa. Chotero iye anati, chinthu chokhacho chimene ine ndingachite ndikupita pansi ine mwini ndikudzabadwitsa mwana wa mwamuna kapena thupi la nyama ndikudzapangidwa mofanana ndi iwo. Mankhwala ake ndiyakuti Mulungu mwini wake adzakhale tchimo kuti iye adzakhoze kulipira mtengo, chifukwa zingatengere chinthu chapamwamba kwambiri chimene chilipo kuti chimuchotse munthu ku chikhalidwe chotayika. Ndipo taonani, iye ali pamwamba pa ngelo aliyense, ngelo wamkulu aliyense wapamwamba kwambiri amene analipo. Anatsika pansi pano pa dziko lapansi ndipo anadzakhala pakati pa munthu, ndipo anapita ku mzinda wotsikitsitsa kwambiri pa dziko lapansi, Yeriko. Ndipo anali wotsika kwambiri mpaka munthu wang'ono kwambiri mu mzindawo amachita kumuyang'anira pansi iye, Zakeyu. Ndipo ndiye anafera machimo a munthu, anabwera mwa njira ya khola, wosauka, wolemera kwambiri. Ndikuyembekezera kuti inu mukuzimvetsa izo. Wolemera kwambiri, anadzakhala wosauka kwambiri ngakhale pa usiku wa mkuntho. Anati, mbalame zili nazo zisa ndipo nkhandwe zili ndi mphanga, koma ine ndilibe ngakhale maloti nkugonekapo mutu wanga wapamwamba wa mmiyamba monse. Mwakumwamba anadzakhala wotsikitsitsa wa otsika onse ngakhale kwa moyo wa zinyama zinali nawo mwayi kwa iye kumuposa iye. Kunena za wofuwofu wa moyo, osati zokhazo, koma mu imfa yake iye anavutika ndi imfa kumuposa amene anayamba wavutikapo. Sizinachitikepo mwa munthu amene anavutikapo ndi mtima wosweka chotero mpaka magazi ake ndi madzi zinalekanitsidwa iye asanamwalire. Osaukitsitsa kuchoka kukhala wolemera kwambiri kudzakhala osaukitsitsa, kuchoka kukhala wodalitsika kwambiri kudzakhala wovutika mowawa kwambiri. Ndiyeno pambali pa zimenezo anapita pansi kumalo otsikitsitsa kwambiri a Gehena, otsikitsitsa atanyemula tchimo lathu. Ndipo anakapeza pothela pa chingwe kapena mapeto a chingwe kuchokera pokhota. Pamenepo anachinyamula icho muchiukitsiro ndipo anakachilumikizitsa icho ndi gawo lina la muyaya. Ndipo anapanga nsewu waukulu wa chiyero kuti osayera adzakhoze kubwera ndi kudzayeretsedwa kudzera mukasupe odzazidwa ndi magazi ochokera mitsempha ya Imanuele. Pamene wochimwa akagwera pansi pa kusefukirako ataya banga lawo lonse la kulakwa. Bwerani pa nsewu waukulu, ndipo tsiku lina iye yemwe anali pa chiyambi cha nthawi adzayima ngati wamagedzana wa nthawi, ndipo adzakoka chingwe chachikulu cha uthenga. Ndipo onse amene ali mu nsewu waukuluwo kuyambira kumayambiriro a nthawi mpaka ku nthawi yamagedzana mpaka kumathero a nthawi adzakwezedwa mmwamba, pamene iye adzizatenga nthawi kuchoka mukukhalapo kukalowa ku muyaya. Inu mukuziona izo, ndi uyo apo wamphamvu weniweni yekhayo, mfumu ya mafumu ndi ambuye wa ambuye. Kodi iye anachita izo motani? Kudziwidwiratu. Iye anadziwa, atatero iye ananena kuti iye anali mwana wa nkhosa wophedwa. Kenako ngati iye anali zaka 4,000 mtsogolo izo zinadzangobweramo nthawi inatha. Iye anabadwa, iwo anachita kwa iye zimene iye anati iwo akanadzachita. Ndipo kenako iye anapachikidwa ndi kuphedwa. Koma molondola iye anaphedwa dziko lisanayambe pakuti Mulungu anamuoneratu iye ndipo ananena zimene zikanati zidzachitike. Ndipo pamene Mulungu ayankhula zimayenera kutero. Inu mukumvetsa izo? Oh my! Mulungu anamuoneratu Khristu ndipo ziyenera kutero. Ndi chifukwa chake izo zinatha kale pamene Mulungu ananena mawu. Izo zinatsirizitsa izo. Imenecho ndi chifukwa chimene iye anaonetseredweratu. Anaphedwa pamene Mulungu anayankhula mawu dziko lisanakhalepo. Zindikirani, sikuti Khristu anangophedwa kuti adzachose tchimo, koma dzina lanu linalembedwa mubuku la moyo wa mwana wa nkhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Mulungu analemba dzina lanu, analiyanjanitsa ndi lake maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Tsopano Satana amawapangitsa iwo kuti azichita mantha. Tsopano amawapangitsa iwo kuti azikayikira izo. Dziko lisanayambe konse Mulungu anayitana dzina lanu, inu a Khristu, ndipo analilemba ilo mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Dziko lisanayambe nkomwe limatero Baibulo. Amenewo ndi mawu a Mulungu. Iye anayankhula kumbuyo uko ndipo anawulula kudzera mwa antchito ake aneneli. Ndipo ife tikusangalala ndi mdalitso wa kupumula ndi kudikilira pakudza kwa Ambuye. Kudikilira mopirira, izo zonse zatha. Oh, zosadabwitsa, matenda, zoopsa, imfa. Palibe zimene zingatilekanitse ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu. Chifukwa maziko a dziko lapansi, iye anatiyika ife pansi waukulu wakale umenewo. Anakwera utawaleza wopingasa. Anapita pa msonga ya chiyambi cha nthawi kenanso atagwira zingwe mdzanja lake. Ndipo tsiku lina adzati, bwera kuno, ife amene tili moyofe, ndipo tatsalira mpaka kudza kwa Ambuye, tidzawalepheretsa iwo amene anafa mu msewu waukulu. Chifukwa lipenga la Mulungu lidzalira, ndipo akufa mwa Khristu adzauka. Ndipo ife tidzakwatulidwira mmwamba limodzi kuti tikakumane nawo iwo, pamene chingwe tidzakukedwera mmwamba mu mkombero wa muyaya. Ndiyeno pamene mibado ikupitilira, matamando ake ife tizidzayimba. Kodi iye akuchita chiyani kuntunda kumeneko? Akutimangira ife nyumba. Nyumba ya Atate anga muli nyumba zambiri. Ngati sizikanakhala chomwecho, ine ndikanakuwuzani inu. Ndipo ine ndinabwera pansi pano, koma ine ndikupita kukakukonzerani ena. Ndikawakonza iwo onse. Ndipo ngati ine ndikupita, ine ndidzabweranso kudzakulandirani inu kwa ine mwini. Oh my! Ndipo iye akukonza nyumba. Pamene thupi la chivundili limene lili kuno pa dziko lapansi lidzakhala, ife tidzalekanitsidwa ndi ilo. Ilo lidzaponyedwera kunja kwa chingwe cha muyaya. Ilo lidzakhala kunja kwa phompho limene palibe munthu angadzawoloke, kapena anawolokapo, kapena adzawolokapo. Ndipo pamene cholumikizira ichi pansi kuno chidzakwera kufika ku gawo limenero, ndiwo msewu waukulu wopalidwa woyera, kumene Mulungu anati pachiyambi, mene kunalibe kalikonse koyipitsa, palibepo chilichonse chowononga. Ndipo tchimo linayambitsa kuzungulira uku, ndiye pamene kuzungulira uku kukupitilizidwa, kumatsika mpaka kudutsa kuno, kumabweretsa nthumwi. Ndipo pamene iye adzakokedwa pamodzi kuti akakumane ndi mathero aliwonse, muyaya ukupitirirabe. Iwo amene aliwomboledwa azidzayenda mmenemo. Inu mukumvetsa zimenezo? Oh, ine ndikukumba ndikanayimba. Ine ndikufuna kuyimba nyimbo yakale ija. Kuli nyumba yokongola, kutali kutsidye kwa nyanja. Kuli nyumba za chimwemwe za inu ndine. Nsanja zonye zimira, zuwa zidzaposa. Nyumba ya ikulu ya kumwamba iyo, tsikulina idzakhala yanga. Chotero, hema kapenaka nyumba, ine ndizisamale chifukwa chiyani. Iwo akundimangira ine nyumba ya chifumu kumeneko. Ya miyala ya ntengwa patali, ndi madiamond, ndi silver, ndi golide. Kokwe zake ndizodzaza. Iye ali ndi chuma chosaneneka. Oh, chisomo chodabwitsa, koma kwakeko. Chimene chinapulumutsa opanda pake ngati ine, ndinali wotayika, koma tsopano ndapezeka. Ndinali wakhungu, koma tsopano ndikuona. Palibe chimene ndinachita. Chinali chisomo chimene chinaphunzitsa mtima wanga kuchita mantha. Chinali chisomo chinachotsa manthanga. Chinaoneka mopambana bwanji chisomo chimenecho. Ola limene ndinayamba kukhulupirira. Kudziwa kuti sichinali chilichonse chimene ndikanachita kapena ndikanatha kuchita. Kapena kuti ndinali ndilingaliro, kapena kuti ndinali ndi mwayi woti ndingatero. Ndi zimene iye anandichitira ine. Iye anatsika pansi ndipo anadzandiwombola ine. Anadzandika ine panse waukulu. Ndipo anadzaima kumapeto enawo kuti adzakokere mbali zonsezo pamodzi kuti adzapange muyaya opanda zingwe kuti uzipitilira. Ine ndili nawo ufulu oyenda muyaya umenewo. Chifukwa iye anafa ndipo malo mwanga anandichotsera tchimo langa. Zodabwitsa. Lamulo pokhala nawo mthunzi. Mthunzi wa zinthu zabwino zili mkudza. Kodi mthunzi ndi chiyani? Mthunzi ndi chionetseratu cha chinthu. Inu mukudziwa, nthawi zambiri anthu amatenga masalimo wa 23. Eya, kakale ndingaende mu mthunzi wa mdima wa chigwa cha imfa kukonkulakwitsa. Iyo inati, iwo apo. Eya, ngakhale ndingaende kudutsa mthunzi, osati mthunzi wa mdima. Ngati ukanakhala mdima, iwo sibwezi utapanga mthunzi. Pakuyenera kukhala gawo lina lake lakuwala kuti zionetsere mthunzi. Chotero lamulo limapereka kuwala kokwanira kukaona mthunzi wa chinthu chenichenicho chimene chikubwera. Kristu anayimiriridwa mu lamulo limenelo la mthunzi. Iye anayimiriridwa, anaonedweratu mwa Yosefe pansi pa lamulo. Yosefe pokhala mthunzi wa Kristu, wokondedwa ndi abambo ake chifukwa iye anali mwamuna wa uzimu. Iye ankaona masomphenya, ankatanthauzira maloto, wa uzimu kwambiri, ndipo wonyozedwa ndi abale ake mofanana ndi Kristu. Iye ankaona masomphenya a abambo, ndipo iye anali mwamuna wa uzimu, ndipo mbale wake ankamuda iye popanda chifukwa. Ndipo iye anaganiziridwa kuti waphedwa. Chovala cha magazi chita ikidwa pamaso pa abambo. Oh, ndizokongola bwanji. Oh, ndikayamba pa zimenezo sindifika kuphunziro iri. Chovalacho anapita nacho kwa abambo ake cha magazi kuimirira kuti mwana wake wafa, Isaki. Ndipo lelo, chovala cha Ambuye Yesu, moyo wake oyeretsedwa ndi magazi ake okhetsedwera ochimwa, chili pamaso pa Mulungu ngati chikumbutso kuti mtengo unalipiridwa. Inu mukuziona zimenezo? Ndipo iye anagulitsidwa kwa pafupifupi zidutswa sate za siliva, monga zinachitikira ndi Kristu. Iye anachotsedwa mdzenje mkuti, mmene iye anaponyedwamo. Ndipo Kristu nayenso anatengerwa kuchotsedwa mmanda. Ndipo anadzakhazikidwa kudzanja la manja la Farao. Panalibe munthu yemwe amakhoza kupita kwa Farao kupatula kudzera mwa Yosefe. Kulengeza kumachitika konena pamene Yosefe akubwera, kuti iwo amapita amuna patsogolo pake oyitana kumati, aliyense apinde bondo, Yosefe akubwera. Tsopano Baibulo linanena kuti bondo lililonse lidzagwada, ndipo lilime lililonse lidzavomereza kwa dzina la Ambuye Yesu. Iye amakhoza kumumanga wantchito wa Farao mwakufuna kwake, Iye anali ndi mphamvu zonse ndi ulamuliro wa Igupto utaperekedwa mʼmanja mwake. Ndipo pamene galeta imagubuduzika mu msewu, aliyense pamene kufuwula kukubwera wa Chiigupto, aliyense zinalibe kanthu kuti ankamuda moyipa bwanji iye. Iwo ankagwadira bondo lawo kwa Yosefe. Tsiku lina mzanga ochimwa, zilibe kanthu momwe iwe ungafunire kuchicha icho kutengeka. Zilibe kanthu momwe mukufuna kunena kuti izo nzola kuika. Momwe mukufuna muta mazipindira ndi kumakhala mdziko ndi kunyoza mpingo ndi zinthu za Mulungu. Tsiku lina inu mudzagwaditsa bondo lanu kaya mukufuna kutero kapena ayi. Koma izo zingakhale za ulemerero bwanji kwa iwo amene amamukonda Yosefe. Momwe iwo ankamukondera iye, anati, oh, apa pakubwera kalonga wa mkulu Yosefe. Ndipo iwo amagwaditsa bondo lawo nkuti, oh, Yosefe, iwe wapulumutsa mioyo yathu, ife tikanafa ndi njala. Ngati izo, koma enawo sana yamikire. Ah, zankutu, osathokoza. Tili nawo anthu antundu umeneyo mdziko lero. Inu simuzindikira kuti mkate kumene mumadya, komanso mpweya kumene mumapuma umachokera kwa Mulungu. Ndipo iwo anamupembedza iye. Kuno nthawi ina kale, pamene bambo Baxter anali manejala wanga, pamene mfumu ya ku England, pamene ife tinali kumeneko kokacheza, pamene mfumukazi inatulukira, dona wokondedwa atavala mwinjiro wake wokongola tsitsi lake la imvi. Ndipo mfumu itakhala itadwala kwambiri pa nthawi imeneyo, iye samatha ngakhale kupirira zimenezo. Iye anali ndi vuto la mmimba komanso matenda ofowola ziwalo. Izo zinali iye asanapempheleredwe, koma iye samatha ngakhale kuyimirira. Koma apobe magazi achifumu a iye, iye anatulutsira chidali chaching'ono chimene iye anali nacho panja, ndipo anayenda chotsika msewu ali mungolo. Bambo Baxter atayima pamenepo, ndipo pamene iye amadutsa, ine ndinamuyang'ana iye. Milomo yake inali kunjenjemera, misozi imatsikira pa tsaya pake. Iye anadzayika mkono wake waukulu mondizungulira ine, anati, mbale Branham. Ine ndinati, inde mbale Baxter. Iye anati, inu mukudziwa ndine waku Canada. Inde, iye anati, mwamuna yemwe amalamulira dziko lathu, mfumu. Iye ndi mkwatibu wake wokondedwa ndi mkazake akudutsa. Pamenepo ndi pamene ine ndikulephera kuti ndizigwire kumvelera kwanga. Ine ndikuyenera kuonetsera. Ine ndinadzayika mkono wanga momukumbatira iye. Ine ndinati, mbale Baxter, monga mkristu ndi inu, zidzakhala bwanji tsiku lina la ulemerero, pamene mfumu idzabwera ndi mkwatibi wake? Ngati munthu angaganize zimenezo pamene aona mfumu ya pa dziko lapansi, amene ndi wachivundi monga ife, zidzakhala bwanji pamene ife tidzaona mfumu ya mafumu ikubwera mu ulemerero? Idzakhala nthawi ya ulemerero bwanji? Iye anaonetseredwa mwa Yosefe, iye anaonetseredwa mwa Davide. Lamulo limaonetsa mthunzi wa Khristu, Davide. Khristu pokhala mwana wa Davide, ndiyeno pamene Khristu pokhala mwa Davide ngati mthunzi, zinamupangitsa Davide pamene iye anachotsedwa pa mpando wachifumu, anakanidwa ndi abale ake omwe. Osati abale ake okha, koma magazi ake omwe, Abisalomu ndi ana ake omwe. Ndi ziapa, iwo anawanyoza abambo awo omwe, ndipo ankafuna magazi ake. Ndipo anamuchotsa iye pa mpando wachifumu. Ndipo iye anakwera kupita ku phiri, phiri la Zitona, akuyang'ana mbuyo kumalilira pa Yerusalemu, momwe kuti iye Mulungu anaonetsera Khristu mwa Davide. Pakuti pamene iye anadzachotsedwa pa mpando wachifumu, anakanidwa, ndipo nthumwi zake zomwe, anthu ake omwe Ayuda, analilira magazi ake. Sitikumufuna munthu ameneyo. Iye anadzakhala pamwamba pa phiri la Zitona, ndipo amayang'ana pa Yerusalemu, ndipo nkumalira kuti, Yerusalemu, o Yerusalemu, mmene ine ndikana kusonkhanitsira iwe monga nkhuku imachitira ndi anapiye yake koma iwe sukufunayi. Khristu anaonetseredwanso mwa Melikizedeki mu nsembe pa mutu wa 9 mu mutu wa 7 wa Ahebri momwe Melikizedeki Abrahamu nayenso anaonetseredwa onse kumbuyo uko chinthu chabwino chonsecho mthunzi chabe ndi momwe Melikizedeki mu mutu wa 7 ife timawerenga za iye apa ife tingowerenga izo kwa kamphindi pakuti Melikizedeki uyu mfumu ya Salemu wansembe wa Mulungu wa mwamba mwamba amene anakumana ndi Abrahamu akubwelera kuchokera kokapha mafumu ndipo anamudalitsa iye. Amen. Abrahamu Loti nsuwani wake anali atabwelera mbuyo. Inu mukuona mzimu wenuweni uona wa Khristu. Ine ndikudalira kuti mukumvetsa zimenezo. Zilibe kanthu utali wa momwe iye anali atabwelera mbuyo. Pamene iye anali mvuto apa anadza Abrahamu kwa iye ali ndi ankhondo. Alendo ozungulira kumeneko kudutsa zigwa za Sodomu. Anali atatsika ndipo anali atatenga Sodomu ndi mfumu yake. Ndipo anatenga mmenemo anamutenga Loti limodzi naye. Ndipo Abrahamu amalume ake bale mwa magazi ana chimwene wake. Ndipo anayangana kumeneko ndipo anaona kuti ndani anali atamutenga wachibale wake wa magazi. Iye anapanga gulu la ankhondo la antchito ake omwe anamutsatira iye. Zimenezo zinkaimira Khristu pamene iye anaona kuti mpingo wa Mulungu wa moyo unali utayitanidwako mukulakwa kwa mdierekezi. Iye anapanga gulu la angelo ndipo anabwera pa dziko lapansi kuti amutsatire mdierekezi ndi kudzamugonjetsa iye. Aleluya! Kumubalalitsa mdaniyo. Oh, momwe ife tikumukondera iye chifukwa cha izo. Anamugonjetsa mdaniyo ndipo iye anamupha mdaniyo ndipo anamulanda iye chilichonse chimene iye anali nacho. Anamuponyera iye kumbali. Ndipo kodi chinthu choyamba chimene iwo anachita chinali chiyani? Abrahamu akubwelera ndi Loti kazi wake ana ake ndi zonse zimene iwo anali nazo akuyenda mogonjetsa kubwelera kumalo awo akale kenanso. Iye anakakumana ndi Melikizedeki. Melikizedeki anali mfumu ya Salemu. Salemu ndi Yerusalemu pamene Ayuda anakalowa mu Yerusalemu. Iwo amautcha iwo wae u Salemu. Yerusalemu. Salemu zimene zimatanthauza mzinda wa mtendere. Iye anali mfumu ya mvetserani tiye ntiwerenge izo. Kwa iye Abrahamu anapereka chakhumi cha zonse poyamba pokhala anamasulira mfumu ya chilungamo. Kodi mfumu iyi imene inakumana naye inali ndani akubwelera ndi kupambana ndi chigonjetso monga mpingo ulili lero kuchokera ku Kavari pambuyo pake mfumu ya Salemu amene ali mfumu ya mtendere wopanda bambo wopanda mayi wopanda mtundu wochokerako wopanda ngakhale chiyambi cha masiku ngakhale kutha kwa moyo. Kodi mfumu ya ku Salemu inali ndani? Mfumu ya ikulu ya Yerusalemu osati wapa dziko lapansi wakumwamba. Yerusalemu wapa dziko lapansi ndi choyimina cha kumwamba. Ndipo apa pakubwera mfumu ya Salemu amene ali mfumu yoyamba ya chilungamo mfumu ya mtendere. Iye analibe bambo aliyense analibe mayi aliyense. Iye analibe chiyambi cha moyo kapena mathero a masiku. Oh my, wopanda mtundu wochokerako palibenso wina koma Khristu mwini wake ndi amene mpingo ukukakumana naye pamene iwo udzakwera mu mlengalenga. Ndipo pamene Abrahamu anakumana naye iye iye anamupatsa iye chakhumi cha zonse zimene iye anali nazo. Inu mukudziwa zimene iwo anachita? Chinthu choyamba chimene iwo anachita chinali kukhala pansi. Ine ndikumvelera motengeka kwenikweni. Anadzakhala pansi ndipo ananyema mkate ndipo anamwa vinyo Ndipo anadya mgonero, kondo itatha. Ndipo Bible limatiuza ife, Yesu Kristo anatero, kuti ife tidzatero. Sindidzadyanso za chipatso cha mpesa, kufikira ine, ndidzadya icho matsopano ndi inu. Mufumu wa Atate anga. Kuti pamene nkhondo yomaliza idzamenyedwa. Ndipo chigonjetso chapambanidwa. Ndipo opatuka abwereranso ku ufumu wa Mulungu. Ife tidzakakhala pansi mu ufumu wa Mulungu ndi mlekizeleki wathu. Yemwe alibe chiyambi cha masiku kapena mathero a zaka. Oh my! Iye ndi wopanda unyolo. Wamuyaya uyo. Tidzadya ngonero kachiwiri ndi iye. Oh, ndi chithunzi chokongola bwanji. Chimene chipangano chakale ichi chikupereka kwa okhulupirira a chipangano chatsopano. Lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zimene zili mkudza ndipo osati mvetserani. Lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zabwino zimene zili mkudza ndipo osati chithunzi kumene cha zinthu zimenezo. Iwo unali mthunzi wa chithunzi icho. Davide analamulira dziko lapansi mu mbado wa golide wa Israeli. Kodi anali chiyani? Mthunzi. Davide atakhala pa mpando wa chifumu, dziko lonse lili pa mapazi ake. Kodi iwo unali mthunzi wa chiyani? Icho chinkapanga mthunzi wa china chake. Kupimba mwana wa Davide, amene ali mwana wa Mulungu, amene ali Melkizedeki, amene chiyambi chake cha masiku ndi mathero a zaka, iye alibe ali onse. Mthunzi wa nthawi ya zaka chikwi, iye adzakhala pa mpando wa chifumu wa Davide ndi kumalamulira mafuko onse. Mthunzi wa zinthu zabwino. Kodi izo ndi chiyani lero? Ife timayang'ana ndi kuona mthunzi. Amuna ndi akazi amene amadzinenera kuti ndi a Khristu. Ndi kumakhala monga dziko lapansi. Iwo amati, oh ndine wachalichi. Zimapanga kusiyana kwanji. Iwo ndi mthunzi wa onyenga. Kuchokera mmunda wa Edeni. Amene ankanamizira kuti ndi wabwino. Amene ankanamizira kuti anali ndi kuwala. Amene ankanamizira kuti anali ndi nzeru. Koma anali wachinyengo. Ndipo umo ndi momwe amuna ndi akazi akuchitira lero. Amene amatchula dzina la Yesu Kristu. Ndipo samachoka kuchimo. Kuchitira mthunzi chilango chimene ati adzalandire ndi iye. Amene ali wachinyengo. Yesu ananena kwa afarisi achipembedzo amenewo. Inu ndinu wa Atate wanu mdierekezi. Ine ndikudalira kuti muzipeza zimenezo. Ine ndikudalira kuti izi zikulowa mwakuya kweni kweni. Mthunzi wachinyengo. Ndiye kodi amatani Khristu weniweni wachifumu wa 100%. Amene wabadwa mwatsopano ndi mzimu wa Mulungu. Amene dzina lake linalembedwa mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Amene pabwere chiyani, papite chiyani, patani, iwo amagwiritsitsabe ku dzanja la Mulungu losasintha. Kodi muli chiyani mu mtima mwawo chimene chimachitira njala ya china chake kumeneko? Kwa iwo, Bible linati, amene amatero, amavomereza momveka bwino ndi umboni wawo ndi moyo wawo. Kuti iwo akufunafuna mzinda, umene uli mkudza, umene oumanga wake ndi oupanga ndi Mulungu. Kodi njala imeneyo ndi chiyani mu mtima mwanu mauno? Yofuna kuima mukukhalapo kwake. Kodi njala imeneyo ndi chiyani mu mtima mwanu mauno? Kufikira ndi zonse zimene zili mwa inu. Moyo wanu wonse ndi moyo wanu ukulira china chake mpaka inu kumati sindikusamala chimene chingabwere kapena kupita. Oh Mulungu, china chake mwa inu chikuyang'ana pa dziko lapansi. Ndipo misozi kutsikira pansi mu mtima mwanu. Oh mbale otayika, kwaona akazi mu njira zawo zonyozeka, zofoketsa. Ndipo kwaona amuna akumwa ndi kumasuta ndi kumatukwana ndi kumachova juga ndi kumapita kuchalichi. Ndi chiyani mu mtima mwanu chimene chimalira? Mbale wanga otayika wobwelera mbuyo. Inu mwakhuza china chake apa. Inu mwalumikizidwa ndi kumathero ena a chingwe. Inu mwakhuza a chingwe. Nsewu waukulu. Chimene chinamangiriza muyaya pachiyambi. Pamene dzina lanu linayikidwa pamenepo ndi kuonedwa ndi chikhumbo chachikulu chimenecho kapena kupsinjika kwa chidziwitso cha Mulungu kunayangana pansi ndipo anaona kuti mudzabwera kwanu ndipo komabe ochititsidwa khungu ndi zinthu za mdziko kuno inu mulinalo lingaliro pamene mzimu woyera ukutsitsira pansi chingwe ichi cha magazi ndi kudzagwira mtima wanu izo zimayankhula za dziko labwinoko ndi malo abwinoko ndi mzinda wabwinoko chomwe chonso inu mukhoza kunena kuti dzikoli sikwathu ine ndikungopitilira chuma changa chayikidwa mmwamba kutali kupitilira mlengalenga Mulungu akuyankhula kaya ndi chiyani kwatali kudzenji mtima wanu ndi wokhazikikabe ndi mthunzi mthunzi uli patsogolo panu icho ndi chimene chimapangitsa mthunzi lamulo pokhala nawo mthunzi wa ubatizo wa mzimu woyera lamulo pokhala nawo mthunzi ndi chifukwa chake iye ananena mu baibulo inu mukuyenera kutenga ndi kufanizitsa malemba ndi malemba ndi kuwapangitsa iwo kuti adutse ndipo ngati iwo abwera abwala mmenemo kumbukirani inu mwachoka pa nzere mukhale mu njira imeneyo uwo nzere wa lemba umenewo tsopano lamulo pokhala nawo mthunzi silingakonze konse kumupanga opembedzayo kukhala wangwiro silingakonze konse kumupanga wobwerayo kukhala wangwiro pakuti mvetserani ndime yathu ife tiyesera izo hindi 5 zotsatirazi penyani pakuti ndiye iwo sibweza atasiya kuti azikhala kupereka nsembe ngati magazi a ng'ombe za mphongo ndi mbuzi ndi nkhosa ndi ng'ombe ndipo ngati mkulu wa nsembe anali dongosolo lolondola ndiye bwezi dziko likumapitirirabe imfa bwenzi itasiya pansi pa zimenezo inu mukumvetsa izo lole izo zilowelere kwa miniti yokha ngati Kayafa wansembe wamkulu akupereka nsembe ya moyo wa nyama kukanamupangitsa munthuyo kukhala wangwiro ndi kumupatsa iye moyo wamuyaya ndiye sipakanakhala chifukwa choti china chilichonse chichitike izo bwenzi zikupitirirabe moyo wamuyaya ukanabweramo ndi kumakulabe chitsogolo koma pankayenera kukhala mthunzi wa mwana wankhosa wa Mulungu weniweni amene ankabwera kudzachotsa tchimo la dziko lapansi zimene zinayankhulidwiratu ndi Mulungu ndipo amuna ndi akazi lero amene anadziwidwiratu ndi Mulungu maziko a dziko asanakhazikitsidwe mayina awo analembedwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa ngati iwo afuula zili bwino ngati iwo satero zili bwino ngati iwo achita ichi zili bwino ngati iwo satero zili bwino pakuti Mulungu ananena kale chomwecho izo zikuyenera kudzachitika si iye amene afuna kapena iye amene athamanga ndi Mulungu amene amaonetsera chifundo kusankha kwa Mulungu osati kwathu tsopano zindikirani ndiye nsembe zimenezo sibwezi zitaleka kukhalapo pakuti izo sibwezi zitasiya kumaperekedwa nsembe chifukwa bwanji apa ife tikufika kumapeto tsopano sukulu yatuluka chifukwa chakuti wopembedzayo bwanji chifukwa ine ndikumvelera ngati mwana wang'ono ali ndi chidole cha Christmas tsopano ndine wokondwa kwambiri za izi momwe ine ndimakondera kuzipereka izo kwa mpingo kwa inu okhulupirira kuti muone chimene chili choonadi ngati izo zikanakhala zolondola izo sibwezi zitasiya konse izo zikanamapitirirabe moyo wamuyaya chifukwa wopembedzayo tsopano muwerenge izo ndi ine wopembedzayo kamodzi osati chitsitsimutso chilichonse mpaka la Mulungu lililonse mmawa koma wopembedzayo akatsukidwa kamodzi ayenera kukhala samakhalanso ndi chikumbumtima cha tchimo chiyani wopembedzayo akatsukidwa kamodzi kuyeretsedwa ndi mwazi wa mwana wankhosa ukasesa kwa thunthu kamodzi umamutsuka wopembedzayo chikumbumtima kumene cha tchimo chimachokapo tagani zani za zimenezo. Mawa kuti chikumbuntima. Mukutanthauzira kolondola kumene ife tinga kugwiritse ntchito apa ili ndi la mtundu wa King James mu England. Zimatanthauza chikumbuntima. Apa zingatanthauze chikhumbo. Wopembedzayo akatsukidwa kamodzi ndi kuyeretsedwa ndi Kristu pa Calvary samakhalanso ndi chikhumbo cha tchimo. Zinthu zakale zapita, zinthu zonse zasandulika zatsopano. Tsopano inu mukhoza kuimba ngati timba ndipo kumakhalabe ndi udani. Njiru ndi ndewu muthupi lanu, moyo mwanu. Inu mukhoza kufuwula ngati sindikudziwa chiyani, inu nkukhala na zobe izo. Inu mukhoza kuvina mu mzimu, mukhoza kuyankhula ndi malilime, mukhoza kunenera, mukhoza kulalikira. Chilichonse cha zinthu zimenezo, ndipo nkukhalabe ndi njiru, kaduka, ndewu mu mtima mwanu. Koma pamene kudzozedweratu kwenikweni kuona kwa mawu a Mweya wa Mulungu. Pamene dzina lanu linkalembedwa mmenemo, ndipo magazi nkumutsuka munthu ameneyo. Malingaliro kumene a izo amamudzudzula iye pa njirapo pamene iye wayimapo. Anati, sizimanditsutsa ine, ine ndimapita kumalo amenewa, ine sindimatsutsika. Chifukwa chiyani sizitero? Inu ngati wopembedza wa mthunzi, simunatsukidwe konse ndi magazi a Yesu Kristu. Ndipo azamalamulo anagwira lingaliro ili. Aleluya! Ndizivala madiresi anga otsika pansi mpaka chonchi. Ndi madiresi anga otsika pansi mpaka chonchi. Ine ndizilisiya tsitsi langa kuti litalike. Ndipo ndizikhala bwinobwino. Limenelo ndi bodza. Ndipo iwo amamuloza mkazi amene ali ndi tsitsi lalifupi. Ndi iwo amadiresi afupi ndi kuti iye akupita ku Gehena. Ine sindingane ene zimenezo. Koma ndikuganiza kuti zinthu zimenezo ndi zabwinobwino. Ine sindikuwadzudzula iwo. Koma pamene inu mukhazikitsa ziyembekezo zanu zamuyaya ndi chipulumutso pa chiphunzitso chimenecho, inu mwathedwa limodzi ndi izo. Mwamuna kapena mkazi, zilibe kanthu kuti ndinu ichi icho kapena chinacho. Inu mubwere kukasube odzazidwa ndi magazi ochokera mitsempha ya Imanuele. Ndipo mulole kuyeretsa kwa magazi a Ambuye Yesu Kristu kuyeretse machimo anu. Bale izo sizingakhale kanthu, mukhoza kukhala ndi madresi otalika kwambiri. Inu mukhoza osavala malaya a mikono yayifupi. Amuna inu, ndi zinthu zimenezo kapena chilichonse chimene inu mukufuna kuchita. Koma ngati mukadali ndi dumbo, ndi njiru, ndi udani, inu mwina mwake munathamangapo, munavina, munayankhula mmalilime, munafuwula, munalalikira uthenga kapena chilichonse. Koma inu mwatayika mpaka magazi amenewo atakutsukani ndi kudzakhazikitsamo chikondi cha umulungu cha Ambuye Yesu Kristu mu mtima mwanu. Ndi kusiya zidindo za moyo wa Kristu mbuyo mwanu. Amen. Pamene pali malilime iwo adzasiya, pamene pali uneneri iwo udzalephera, pamene pali chidziwitso icho chidzatha. Koma pamene icho chimene chili changwiro chidzabwera, icho chimene chili chamderadera chidzathetsedwa. Ndipo ife tikupumula lero monga amalamulo pa chinthu china cha lamulo chimene tinachita. Kwanji, pamene ine ndinali wochimwa, ine ndinali kambuku. Mochuluka momwe ndinkayesera kusiya ichi ndi kusiya icho, ndinkangopangitsa kuti mangamanga anga kuti aziwala kwambiri. Ine ndinali wachinyengo ndi izo, ndipo chomwechonso inu. Koma tsiku limene inu munadzabwera ku Calvary kuti mudzayeretsedwe, kumene mwana wa nkhosa weniweni pansi pa chipangano chakale, iwo ankamubweretsa mwana wa nkhosa. Iwo ankapita kunja ndi kukachita chigololo. Iwo amakhoza kupenga ndi kumakangana ndi kumamenyana ndi kumatukwana. Ndipo pamene iwo atero, iwo ankamubweretsa mwana wa nkhosa, ankapita naye kwa wansembe ndi kukati, oh wansembe wa Mulungu. Inde, ine ndinamtukwana oyandikana naye wanga. Ine ndinachita chigololo. Ine ndinanena bodza. Ine ndinaba amayika manja ake pa mwana wa nkhosa wakufa uyu wopanda banga. Wansembeyo ankamufufuza iye. Amayenera kusungidwa kuti aone ngati anali wolondola. Amayika manja ake pa iye. Ndipo iwo ankadula pa khosi. Ndipo magazi ankakwera pamwamba pa manja ake. Ndipo mwana wa nkhosa wang'onoyo akuphiriphita akukankha ndi kumafa. Ndipo opembedza atayima pamenepo ankati, inde, ameneyo amayenera kukhala ine, koma mwana wankhosa akutenga malo anga. Koma iye ankabwererako ali ndi chikhumbo chomwecho, iye ankakachitanso izo kenanso mwansanga akangopeza mpata. Ndipo umo ndi momwe anthu amachitira lero. Iwo amabwera ndi kudzavomereza ndi kuti ine ndachita ichi icho kapena chinacho. Ndipo nkubwerera kumeneko ndi kukatembenukanso nkumakachita chinthu chomwecho kenanso. Kujoina mpingo umodzi wina ngati uyu ayambitsa kenakake kakang'ono chabwino kupita kwa uyu ndi uyo. Koma izo zinali mthunzi wachiyani? Izo sizinali zangwiro, izo sizikanakhoza kuchotsapo tchimo, koma izo zinali mthunzi wakuchiritsidwa kwenikweni kwa pawiri kukubwera. Ndipo pamene Yesu Khristu mwana wa Mulungu anabwera, ndipo nkudzafa pa Kavare, ndipo opembedzayo akayika kamodzi manja ake pamutu pa Ambuye Yesu. Ndipo nkudziwa kuti kukuwa ndi kulira pa mtanda imfa imeneyo, kuzunzika kopsa kumeneko, iye amayenera kuti azilipire iye mwini mkuya kwa Gehena uko kumene iye akanati apiteko. Iye ankadziwa kuti Khristu analipira malo oti avomereze tchimo lake. Ndiye chimachitika ndi chiyani? Chiyani chimapangitsa kusiyanako? Chiyani chimatuluka mwa mwana wankhosa? Kuchokera mmagazi umapita moyo, ndipo khungu la magazi linali mdzanja lake. Moyowo unali ukuzungulira pa guwa, koma moyo wa mwana wankhosa sukanabwelera pa wopembedzayo. Ngakhale iye atavomereza kuti iye walakwitsa, ndipo mwana wankhosa anatenga malo ake, chifukwa wopembedzayo ali ndi solo, ndipo sakanakhoza kukhala ngati nyama kulondola. Koma oh Mulungu, mukhetemulenso nyundo zonse ziwiri pa mfuti, ndipo mulole mipope iwiri yonse ipite ku tchali chichi, ndilo pemphero langa. Koma pamene wopembedza, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha, mzimu woyera, sadzabwera ku chiweruzo, koma wadusa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Pamene wopembedzayo ayika manja ake pamutu wa mwana wankhosa wakufa wa Kavare, ndipo nkuvomereza machimo ake, ndipo Mulungu nkuzindikira kuti zimenezo nzona zochokera mu mtima mwake, iye wavomereza tchimo lake. Moyo wozungulira uja wotchedwa mzimu woyera wa Yesu Khristu umapotolokeranso kwa wopembedza, ndipo iye amatsukidwa, ndipo samakhalanso ndi chikhumbo cha tchimo, pakuti iye akutsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu, ndipo osati moyo wake omwe kuyambira pamenepo mpaka ana. Iye azilakwitsa ndithudi, koma moyo umenewo uzimugwirabe iye. Penyani, tiye ntipite m'musi ku folo ndime ya 14. Ife tilibe nthawi kuti timalizitse izi. Tiye nditenge ndime ya 12. Koma munthu uyu osati mwana wankhosa Khristu, koma munthu uyu iye akuyankhula tsopano za dongosolo la mkulu wansembe, momwe wansembe ankalowera mkachisi ndi zina zotero kukapembedza, momwe wopembedzayo ankabwererako ndi chikhumbo chomwecho. Munthu amabwera pa guwa ndi kuti, ine sindikufuna kupita ku Gehena. Mlaliki akalalikira za momwe Gehena alili wotentha, ndipo guwa limadzaza ndi anthu, oh Mulungu, sindikufuna kuti ndidzapite ku Gehena. Koma iwo samakhala ololera nkomwe kuti adzipereke okha ndi kuti, inde Ambuye, osati kufuna kwanga kuyambira tsopano mpakana, koma kwanu, kuzindikira kwenikweni chimene mukuchita, ndi kuti Mulungu, ndichitireni ine chifundo. Magazi a Yesu ali mmanja mwanu ndiye. Musapite kunja ndi kukayamba kukhala moyo omwewo umene munkachita. Magazi amenewo adzakutsutsani inu kumapeto pa chiweruzo. Inu kuli bwino muzikhala nawo moyo umene kuli mmagazi amenewo, kuti abwerere ku magazi a moyo wanu, abwerere ku mtima wanu, ndi kudzakupangitsani inu kukhala moyo osiyana, munthu osiyana, wopembedzayo akatsukidwa kamodzi. Penyani apa. Koma munthu uyu anatha kupereka nsembe imodzi chifukwa cha tchimo kwa nthawi yayitali bwanji? Nthawi zonse, muyaya opanda mapeto umenewo, Kwa nthawi zonse anadzakhala pansi ku dzanja la manja la Mulungu kumapeto amsewu. Kodi iye ali kuti kumapeto amsewu inu mukukumbukira la Mulungu la mbuyo pa lapitali. La Mulungu limene ndinalalikira ndi kuonetsera kachombo kakang'ono ka Mose. Kamene kankapita ku musi kudutsa mancheza ndi chilichonse. Inu mukukumbukira momwe inu anthu okalamba munkalilira ndi kufula pamene ine ndinali kulalikira kwa ana. Ndinali nawo onse aja amaso ang'ono akuda ndi a blue atakhala apa pa nzere wapatsogolo. Ndikuwauza iwo ngati mutaya moyo wanu mudzawupeza, ngati musunga moyo wanu mudzawutaya iwo. Inu mukukumbukira zimenezo mpingo, inu mukukumbukira pamene ine ndinali kuonetsera, ndinkapereka kuonetsera kwa mmawa kuja pamene Yokobedi ndi pamene Amramu, Aloni ndi Miriamu. Onse kumeneko asanafike masana ndi manja awo ali mmwamba akuti Mulungu inu munatipatsa ife mwana, tsopano tikumubwezera iye kwa inu. Inu munampereka iye kwa ife, iye sanali wathu, iye anali wanu. Inu munampereka iye kwa ife, ndipo tsopano ife tikumubwezeretsanso iye kwa inu. Ife tikamusunga iye, fiti za gehena zidzamupha iye. Akazi achikulire a mphuno zazitali awo azibwera kuno ndi kudzatenga mutu wake waung'ono ndi kudzawumenyetsa iwo pa khoma. Ife timutaya iye ngati timusunga iye, koma ngati ife timubwezera iye kwa yemwe anampereka iye kwa ife, ife timusunga iye. Ndicho chinthu chomwechomwecho mu khungwa lanu laling'ono mmawa uno, mʼbale mlongo, inu muli ndi katundu mmenemo, katundu wofunika kwambiri yemwe anayamba wakhalapo. Iye amatchedwa solo yanu. Kazi pitani patsogolo, isungeni iyo, khalani momwe mukufunira. Mudzayitaya iyo motsimikiza basi monga ndikuyimira pano. Ndipo ngati muyipereka iyo kwa Mulungu ndi kupereka chifuniro chanu, mudzayisunga iyo, mudzayipeza iyo. Yesu ananena chomwecho, kumbukirani. Ndipo pamene iwo anakankhira izi, chuma cha mtima wawo, pamene iwo anakankhira kunja mumtsinje, muona zakale zikubwera, ine ndikukhoza kumuona Mulungu monga ine ndinanena, akukwera kuchokera pa mpando wa chifumu wake. Inu mukudziwa pali mayesero ambiri amene amachitika kumusi kuno, koma pali wina wake amayang'ana pa iwo nthawi zonse. Iwo sanakonde moyo wawo kufikira imfa. Pamene Amramu wokalamba osauka ndi mwana wake Khayo wokondedwa wang'ono, Yokobedi wang'ono anali atangomuyamwitsa kumene iye pa chifuwa chake. Ndipo kenako amayenera kukamuyika iye mukachombo ndi kukakankhira iko mumancheza, kumene ng'ona zinanenepa chifukwa chodya makanda ang'ono. Pamenepo, pamene iye anali atayima pamenepo, ndipo misozi kutsikira mmasaya mwake, Mulungu anati, bwera kuno, Gabrieli, bwera kuno miniti. Ine ndikufuna ndikuonetse iwe china chake, ine ndili ndi wina wake amene amandikhulupirira ine kweni kweni. Amen. Mulungu, ndiloleni ine ndikhale munthu wa mtundu umenewo. Amene angati Mulungu anatero izo nzona, ndikukhala wakufa kwambiri kwa china chilichonse. Mpaka icho nkukhala mkuwa wophokosera kapena nguli yozungulira. Anati, bwera kuno Gabrieli, angelo nonse inu tulukani kuno. Ine ndikufuna ndikuonetseni inu china chake. Mukumuona mwamuna uyo kumusi uko wakweza manja ake mmwamba. Iye anamukankhira mwana wake yemwe. Ine ndinampereka iye kwa iye. Tsopano iye akumubwezanso iye. Ine ndionetsetsa kuti iye amusunge iye. Amen. Anati Gabrieli, itana angelo 10,000 ayambe kuguba. Ine ndikuwafuna iwo kunja kuno. Gabrieli analiza lipenga laling'ono, ndipo ilo linadusa makonde amuyaya. Angelo 10,000 okhala ndi zida anayamba kuyenda. Anati, muzimangirize nokha chokwera ndi chotsika mtsinjewu. Muonetsetse kuti pasakhale ng'ona china chilichonse imene chingakhudze mmodzi wa iwo. Iye waperekedwanso kwa ine. Gabrieli anati, Ambuye kalonga wankulu, inu mukakhala kuti? Ine ndikakhala kumapeto kwa nzere. Ine ndizikalandira kumusi uko. Ndicho chinthu chomwecho iye akuchita lero. Pamene munthu ayika chidaliro chake mwa Ambuye Yesu, kuvomereza tchimo lake, Mzimu Woyera umamugwira munthu ameneyo, ndipo Khristu amayima mbali yolandirira. Kudusa madziwe ambiri ndi ng'ona ndi zipukupuku zoopsa ndi zina zonse zimene tadutsamo kudutsa mu zoopsa zambiri zovuta ndi misampha ine ndabwera kale ndi chisomo chimene chandifikitsa ine wotetezeka mpaka pano ndi chisomo chimene chidzanditengere ine kwathu
ndani ali kumapeto kolandilira mvetserani
kwa nthawi zonse anadzakhala pansi kudzanja lamanja la mulungu
kuyambira tsopano kumtunda uko kumapeto kwa nsewu akuyembekezera mpaka adani ake apangidwe kukhala topondapo mapazi ake kodi mwakonzeka ndizi apa ino ndi nthawi yomaliza pa boti awa ndi malo omaliza okhala ndi tochi
apa pali kukhoma komaliza kwa nsomali uyu ndi mmodzi amene amagwira muyaya mpaka muyaya ndipo mmenemo lupanga la chipulumutso cha mulungu ladutsa kudutsa mu mtima popachika nthumwi zake kwa mzimu woyera ndizi apa Ahebri 10:40 mvetserani
osati mawu anga koma mawu a mulungu amene anawayankhula iwo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe izo zikuyenera kukhala chomwecho
pakuti ndi nsembe imodzi iye wa WRTEPANGAANGWERO watipanga angwiro kwa nthawi zonse amene ayeretsedwa
watipanga angwiro mpaka liti kufikira nthawi yotsatira imene inu mudzakangane ndi oyandikana naye wanu kufikira nthawi imene mudzamuone wina wake bambo wina kapena mkazi amene ali wosilira
kufikira nthawi yotsatira imene mudzaona mwayionena bodza lalikulu kufikira nthawi yotsatira imene mudzaone pamene mungamugwire wina ndi kuwapweteka iwo ndi kudzawathamangitsa kutchalichi kotero nthawi ina mukhoza kumutsutsa wina wake
iye watiyeretsa kwa nthawi zonse watipanga angwiro kwa nthawi zonse kumene mzimu woyera inu mukhoza kunena china chake nthawi ina cholakwika ukonklondola inu mukhoza kuchita china chake nthawi ina cholakwika ukonklondola koma mwansanga inu mukachita zimenezo penyani ndime yotsatira chimene mzimu woyera oh my ine sindingakhonze kulalikiranso mupitirira penyani
mzimu woyera ndi mboni kwa ife mai mzimu woyera ndi mboni kwa ife zitatha izo iye anali atanena kale
ili ndi pangano limene ine lidzapangana nawo mu masiku amenewo atero ambuye ine ndidzayika lamulo langa mu mtima mwawo ndipo maganizo awo ine ndidzawalemba iwo ndipo machimo awo ndi kusayeruzika kwawo sindidzakumbukiranso konse motsutsana nawo oh mulungu munthu aliyense amene ali ndi chiyembekezo ichi amaziyeretsa yekha monga mulungu ali woyera tiyeni ife tipemphere atati akumwamba ife tikukuthokozani inu mawu uno chifukwa cha kuyeretsa kwa mzimu woyera chifukwa cha chisomo cha mulungu wa moyo ife tinali ochimwa osalungama opanda umulungu osakondedwa opanda mulungu opanda chiyembekezo osayanjanitsika mdziko ndipo khristu anabwera ndipo anadzatenga malo athu mwakudziwidwiratu mulungu anationa ife tili muchikhalidwe ichi podziwa kuti tinali anjala ndi ludzu zosadabwitsa kuti yesu anati iwo adzadzadzidwa osati adzakhala membala osati iwo adzajoyina koma adzadzadzidwa kuchita njala ndi ludzu lachilungamo mwakuyankhula kwina kuchita njala ndi ludzu podziwa kuti sitingachite chilichonse mwa ife tokha zilibe kanthu chimene tingachite mdiyerekezi akhoza kutipangitsa ife kutsanzira mphatso iliyonse akhoza kutipangitsa ife kupita kunja ndi kukayika manja pa odwala ndipo iwo mkuchira akhoza kutipangitsa ife kuyankhula ndi malilime akhoza kutipangitsa ife kutanthauzira malilime akhoza kutipangitsa ife kukhala ndi nzeru chidziwitso koma izo sizitengera izo ambuye
inu munati ambiri adzabwera tsiku limenelo ndi kuti ambuye ambuye kodi ine sindinachite zinthu izi mu dzina lanu iye anati chokani kwa ine inu akuchita kusayeruzika ine sindinakudziweni inu mkomwe Oh Mulungu, ye mulolezi yembekezo zathu zisamangidwe pa china kuposa magazi a Yesu ndi chilungamo. Pamene zonse kuzungulira solo yathu zitha, ndiye iye ndi chiyembekezo chathu chonse ndi kukhalapo. Pakuti pa Khristu thanthwe lolimba, ine ndayima. Maziko ena onse ndi mchenga otitimira. Kumudziwa iye ndi moyo, osati kudziwa malamulo. Kumudziwa iye munthuyo. Ile ndi kumupempherera Atate wochimwa aliyense mchipinda chino lero, kuti inu mwapulumutse iwo pakali pano, ndipo mulole iwo popanda kutengeka kulikonse, popanda zotsutsana zilizonse zochokera kwa mdierekezi, koma mulole iwo ndi chikhulupiriro choona chosasakanizidwa, akhulupirire chimene amva chikulalikidwa, ndipo auvomereze mzimu woyera umene unabweretsa iwo. Perekaniza Ambuye, pakuti ndi mu dzina lake ife tikupempha izi. Ndipo ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ine ndikudabwa ngati pali wina wake pano mmawa uno. Tsopano ndikufuna zanu usinkhu, ona mtima, ona zilibe kanthu zimene mwachita, zilibe kanthu kuti mwayamba kangati, kapena mwakhala nthawi yayitali bwanji mutchalichi. Kodi ndinoona mtima kuchokera pansi pa mtima wanu za izi, amene mukudziwa kuti zinthu za mdziko zapita zachoka kwa inu, kudziwa kuti tsiku ndi chaka izo zikupitirira. Nangula wanu wagwira, pali wina wake kutsidya anaphimbidwa kumapeto kwa nsewu, kumenepo kota papakulu apa padzachotsedwa. Kuli wina wake kumeneko amene akukoka pa mtima panu, akudziwa kuti tsiku lina mudzakwezedwa mmwamba. Ngati zimenezo sizinachoke pa mtima panu lero, mzanga, mzika inzanga, mwenda njira, kaguluka pang'ono kosauka, Mulungu adalitse mtima wanu. Ndikukuonani inu mutakhalapa muli ndi tsitsi la imvi ndi mapewa akugwa, kuona ana osauka ang'ono amene mwina mwake amayenera kuphonya zakudya. Ndipo kodi ine ndingayime pano ndi kunena chilichonse cholakwika kwa inu? Zimenezo chabwino Mulungu asalole ndingakhale ine ndikuyenera ndifike mmusi ndikudzalapa ndisinalalikire nkomwe. Ine ndimakukondani inu, ndipo zimenezo ndi chikondi chenicheni cha Chikhristu. Mukhale ona mtima tsopano ndi mzimu woyera. Kodi zinthu zonsezo zachoka kwa inu, kapena kodi Satana wakunyengani inu ndipo mukungokhala moyo watheka chabe? Nthawi zina mumaganiza chabwino zili bwino, ndipo nthawi ina bwanji inu chabwino? Ine sindikudziwa. Ndipo zinthu zimachitika zimene inu mukudziwa, ndipo ngati ndicho chikhalidwe chanu, ndipo mawa uno mukufuna kupereka zonsezo kwa Khristu. Kumbukirani zimene iye ananena, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo pakali pano moyo osatha. Chiweruzo chatha kuyambira nthawi imeneyo, chinthucho chikhala chakufa. Ngati inu mukuvomereza izo kwenikweni, izo zitsimikizira zokha. Tsopano taonani, musanyengedwe. Inu mukukumbukira kuno zaka zapitazo pamene ife tinali ndi mpingo mudongosolo, ine ndikuyankhula ndi inu, ndipo inu mukupemphera mitu yoweramitsidwa. Mukukumbukira pamene ife tinali ndi mpingo mudongosolo, pamene uthenga uperekedwa mwa umeneri kapena mmalilime ndi kutanthauzira, pamene tinkalemba izo ndi kuziyika izo pano pa nsanja kuchitiridwa umboni ndi amuna atatu. Ine ndimapereka uthenga kuchokera pa nsanja. Ngati izo sizichitika, inu munali ndi mzimu oyipa pakati panu, inu mubwere kuno ndi kudzakonza izo. Ngati munthu wachita chimene chinali cholakwika, mlongo kapena mbale nkuwaona iwo akuchita zolakwa, iwo ankapita kwa iwo pamene iwo akubwera kuchalichi, ankawagwira iwo pa mkono, amapita kuseli mchipinda chaching'ono nkukati, mbale, ine ndinakuonani inu pamalo lakwika. Ine sindizinena izo pamaso pa mpingo, chifukwa ine ndimakukondani inu. Inu munalakwitsa, tiye ntipemphere tsopano. Mukuona? Tsopano mukhale ona mtima ndi inu eni. Ngati chikondi cha Khristu chili mu mtima mwanu kuposa chilichonse, Mulungu akudalitseni inu, muli bwino. Koma ngati si choncho, musanyengedwe. Mizimu imeneyo ndi ya chinyengo momwe inga kalire. Iyo ima kunyenga ninu. Izi ndizo mwe anachita kwa Eva. Anamuza iye zo chuluka za chona cha tsopano. Oh, iyi ndiye Mulungu wanena. Koma palichola kuika pang'ono mmenemo. Ndizimene zatiphwanya ife mauno. Ife timaona achola kuika cha ching'ono munyolo. Ichimene chimapangitsa mavuto onsewo. Mbale ngati sisi kuenda bwino ndi mtima wa Mulungu, kodi mungakwezere dzanja lanu tsopano kwa Mulungu ndikuti, Mulungu ndi ichi, ine ndikufuna kwenikweni kuti ndikhale olondola. Aliyense sayang'ani kupatula ine. Kwezani mwamba dzanja lanu. Mulungu akudalitse iwe Dona, wina wakenso, Mulungu akudalitse ni inu. Mulungu akudalitse ni inu, ndi inu, ndi inu, ndi inu, inu. Mulungu akudalitse ni inu. Tsopano iye ama kudziwa ni inu, ama mudziwa aliyense wa inu. Iye ama dziwa basi chomwe inu mukufuna. Sopano, kachitidwe katu kachikale. Pamene inu, mwawera mitsa mutu anu, ndikuti anthu abwere kuguwa. Izo ziribwino. Ine, ndikuzikonda zimenezo. Imene yosinkhani ya mbaipulo, icho ndichiphunzitso chabe cha mpingo. Onse amene anamulandira iye kwa iwo, iye anawapatsa mphamvu yokhala ana amuna ndi akazi a Mulungu. Pomwepo pamene mwakhalapo, ndipo mwakweza dzanja lanu, dazeni kapena kuposerapo a inu pano. Kodi inu mungavomereze tsopano pansi pa mtima wanu, mutatha kunena kuti mukumverera kuti mukuyenera kutero. Kodi inu gulu lomwe lija amene munakweza dzanja lanu, mungakweze dzanja lanu ndi kuti ine tsopano ndivo meneza izi mbale Branham. Ine tsopano ndi mulandira Yesu. Zilibe kanthu kuti ndinachita chiyani. Ine tsopano ndi kumulandira iye. Ngati wokondana naye wanga ndi mpulumutsi wanga. Mulungu akudalitseni inu bwana. Mulungu akudalitseni inu bwana. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu Dona. Ine tsopano ndi muvomereza iye. China chake mu mtima mwanga. Chikunduza ine kuti ine ndikufuna kutero. Pali china chake chikunduza ine kuti ndikuyenera kutero. Pakali pano ili ndi tsiku langa. Mwina mwake nthawi yotsatira. Ndidzakhala kutali kwambiri. Mulungu akudalitseni inu bambo. Mulungu akudalitseni inu mbale. Mulungu akudalitseni inu Dona. Ine ndikuona dzanja lanu. Tsopano ndikumverera kuti ndikuyenera ndichite zimenezo. Anzanga, mpingo ukuzizira. Amerika aweruzidwa posachedwa apa. Fuko lililonse linalandira izo. Kodi inu, mudzakhala chiyani zaka 100 kuchokera pano? Mudzakakhala kwina kwake, nthawi ina pakati pa miniti ino ndi zaka 100 kuyambira tsopano. Inu, mukuchoka mdziko lino. Inu, zikanakhala bwino mukanakhala otsimikiza. Osasewera nazo izo. Mawu akulalikidwa ndi mzimu woyera. Ndipo iwo ndi choonadi chochokera ku mawu a Mulungu. Pali wina wake amene amakukondani inu. Tsopano inu simungakweze dzanja lanu pokhapokha wina wake atakuitanani kuti mukweze dzanja lanu. Ameneyo ndi mzimu woyera. Palibe munthu angadze kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye poyamba. Ndipo ngati iye amakukondani inu mokwanira kuti agogode pa mtima wanu ndikuti inde. Ndikutanthauza iwe, nthawi yake ndi inoyi. Ine ndikufuna kuti ndilowe mkati. Ine ndisanakuchotseni pa dziko lapansi nthawi isanakwane. Ine tsopano ndikufunsani inu kuti mukweze dzanja lanu. Kodi inu simuchita zimenezo ndiye? Winanso onjezera kuti ine tsopano kuchokera pansi pa solo yanga ndikuvomereza izo. Tsopano ine ndikukupemphererani inu. Mulungu akudalitseni inu Dona. Ine ndimangomvelera Mulungu wokondedwa. Uyo anali inu. Ine ndinayang'ana mbuyo uko. Ndithudi inu nonse mukuzindikira kuti ndatsala ndi masiku ochepa, maora pang'ono, msonkhano usanachitike kutsidyako. Ine ndikukhala mchipinda changa mochuluka tsopano kumapemphera. Msonkhano wa machiritso. Ngero wa Ambuye ali pafupi. Zinthu zazikulu zichitika. Ine ndinayang'ana mbuyo ndipo ndinaona china chake chitayima mchipinda. Icho chinali pankazi wa ng'ono. Ine ndinawaona ena kukweza dzanja lawo. Ndinamvelera umboni kuti izo zinali zoona. Ine ndinaganiza ngati ine ndingapange kuitana kwina kumodzi ngati mkazi ameneyo angakweze dzanja lake. Ndipo iye anatero. Zinali chomwecho. Tsopano Mulungu wokonda solo yathu. Ife ndi ndani muli monse. Bwanji dziko lisanapangidwe nkomwe, inu munadziwa udzudzu uliwonse ukanadzakhala pa dziko lapansi. Nyerere iliyonse, nthata iliyonse. Inu ndinu opanda malire, ndipo inu mumadziwa izo mmawa uno. kuti anthu adzakweza dzanja lawo. Inu mumazidziwa izo kwanji. Inu munawaona iwo dziko lisanayambe. Inu mumazidziwa izo nthawi zonse. Ndipo inu mumadziwa kuti chinthu ichi chikanadzachitika. Kuti inu mukhoza kufotokoza chikondi chanu kwa anthu anu. Inu munati munamuukitsa Farao ndi kuumitsa mtima wake. Kuti inu mukathe kuonetsa mphamvu yanu koposa kotani kuti muonetsere chikondi chanu. Satana oyipayo amene anapotoza chabwino kukhala choyipa. Inu munamulola iye achite zimenezo chifukwa inu mukhoza kufotokoza chikondi chanu ndiye kwa anthu anu. Ndipo o Mulungu, ife timakukondani inu kwambiri. Ife timakuyamikirani inu. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti anthu awa akhale moyo wa Chikhristu wodzichepetsa kuyambira lero kupita mtsogolo monga iwo akuvomerezani inu. Ndipo ngati alipo ena mwina mwake sindinawaonepo iwo onse. Mwina mwake inu simunawaonetsere iwo kwa ine koma inu mwayankhula nawo iwo. Ngati alipo ena adalitseni iwo nawonso. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Inu mukudziwa dzulo mbale Robertson anali kwa mbale Wood. Ine ndinazembera kumusi. Ine ndinali kudikilira mtumiki wina wodzatiendera kuti abwere. Iye anaponyera chitunzi. Ndipo chitunzi icho chinali zambiri za izo tinali kuziyang'ana. Koma chimodzi cha izo pamene mpingo umayenda kutuluka pa khomo. Ndipo ine ndinaziona ndekha ndi kutuluka panja apo. Ndipo ine ndinayang'ana. Oh my, nyamata, bwanji, chimene zakazo chepa za kupangira iwe. Ndipo ine, dinayanga nanso, izo zinabwela mmalingaliro anga, mmawa uno. Basi, masiku pangono ena chabe, amene ifetili nao a zovuta izi ndi machimo. Ndipo ine, ndikuganiza za nthawi zimene, ndinamva nyimbo imeneyo, ikuyamba. Kwaona iwa kupita panjira yao hapa. Ata ima mozungulira guwa kuti adye mgonero. Ndipo ndamvapo mataya labokosi akulira pamene ankatsikira mchipinda mmenemo akuwatulutsa iwo. Kumbukirani kulalikira kwa mau awa kudzakhala kudzayima pachiweruzo. Ndipo ine ndidzayenera kudzayima kumbuyo kwa iwo kudzayima pamenepo. Ine ndiyenera ndidzakhale mboni ya zimenezo. Ine sindingathe kuwabweza iwo. Ine ndawanena kale iwo. Ine ndiyenera kuti ndikhale ndi zimenezo. Iwo adzakakumana nane ine muchiweruzo. Chimodzi-modzi monga momwe Mulungu ananenera mawu ake, ndipo sangathe kuwabweza iwo. Mukuona. Ndipo ine ndimawaeza mawu aliwonse koyamba mu mtima mwanga, ndikuona ngati ine ndikufuna kuwanena iwo ine mwini. Ngati akuoneka olakwika, ine sindimawanena iwo. Ine ndimamulola iye anene izo. Ngati iye anena china chake mosiyana, ngakhale ine nditati ndisakhulupirire izo, ine ndinganene izo muli monse chifukwa ndi iyeyo. Ine ndimafuna kukhala wotsimikiza chifukwa sindikufuna zolakwitsa zilizonse tsiku limenero. Inu mukudziwa kudzakhala kwa ndima kwambiri kumusi pa mtsinje tsiku limenero. Sikudzakhala aliyense woti adzathandize. Inu simudzapita ndi ndalama kumusi kumeneko. Azinzanu adzakhala chimodzi-modzi momwe inu muliri. Kudzakhala ndima woopsa. Inu mudzayenera kuti mudzawoloke. Ine ndikufuna ndidzakhale wotsimikiza kuti tikiti yanga ndiyolondola. Ine ndikufuna ndidzakhale wotsimikiza pamene ndizidzayang'ana pa iyo. Ndizidzaona magazi ofiira a mbuye wanga. Ndiye pamene ndidzamva patapita kanthawi chombo chakale chikuombedwa zidzakhala bwino ndiye. Koma sindikufuna vuto lililonse kumusi kumeneko. Ine ndikufuna ndizikonze izo tsopano. Ngati pali vuto lililonse, ndikufuna kuti likonzedwe tsopano. Ine ndidzasowa chiduswa chilichonse cha chisomo, chimene ndingadzachipeze pa tsiku limenelo. Ine ndidzakhalaona mtima.
Munga mpunzisi wa nkulu ananena tsikulina iye sanafune kukhala ochuka iye ankafuna kukhala ona ntima ine ndi kufula langa limodzi naye ine ndi kufuna kukhala ona ntima ine ndi kufuna kunena choonadi chotero pa tsiku limenelo pamene idzafika ndidzamva kufula kuzungulira pa gombe ndikufuna ndizidzayang'ana pansi ndi kukhala otsimikiza monga ana achihebri pamene iwo anaona mapiko akuda amenewo akubwera aimfa mnyamata wang'onoyo anati kwa abambo kodi inu mukutsimikiza kuti magazi ali pa mphuthu abambo amakayang'ana pamenepo eya mwana magazi ali pamenepo chabwino ndiye zili bwino zikatero ndife otetezeka iwo palibepo mmawa uno mzanga khala notsimikiza tsopano ora me ine ndikudziwa inu mwabwera kuti mudzapempheleredwe mulongo mtsikana wang'ono osauka uyu momwe iye ankakhalira apa pa mzere ngati kanthu kakang'ono pamenepo shaile wang'ono wakhala apayu akulira wangobwera kumene kuchokera ku Arizona ine ndimaganiza za ana ang'ono amenewo nonse a inu mukuakumbukira iwo kunja kuno mu yaing'ono nyumba yaing'ono ya bokosi yakale abambo awo okalamba osauka atakhala limodzi kuseli kwa chalichi kuno kwa iwo mukukumbukira anyamata ang'ono amenewo momwe ine momwe tonse timawadziwira iwo momwe orame wosauka wang'ono zimatengera awiri kuti alere banja o mulungu chinthu choyipa ichi cha chikwati ndi chilekano ndi momwe Curtis anachitira chopambana chimene iye akanatha mwa iwo anagwira ntchito molimbika koma mwana mosasamala kuti ndi ndani amafunikira chikondi cha amayi wina wake woti aziwakonda iwo ndi chilengedwe choti chizitontholetsa kumvelera kwako ndine osaka ine ndimayang'ana moyo wa zinyama za mtchire ndizo basi ndipo ine ndimapitako ndi kukaziphunzira izo timbalangondo chachikazi chokalamba pamene icho chilowa mukugwa masamba kwa chaka chimabadwa kuti chikhale mayi kenanso chimawathamangitsa ana ake onse icho chimakhala ndi mmodzi mpaka awiri icho chimawathamangitsa iwo kuwapanga iwo kuti akagone okha kuti iwo azolowere izo chaka chotsatira pamene icho chikutuluka icho chimakhala ndi ana ena awiri ang'ono mmodzi kapena awiri owonjezera icho chimawayamwitsa iwo kudutsa muchimwe ndiye mkugwa kwa masamba icho chimawathamangitsira iwo kutali icho chimadzakhala ndi awiri ena chilimwe chotsatira koma nanga bwanji ngati sichikhala ndi ana chaka chimenecho inu mukudziwa chimene icho chimachita chimatuluka chimayesetsa kukapeza ana amenewo iwo amakhala kuti akula monga momwe icho chilili ngati icho sichingawapeze iwo icho chimakatenga mimbulu yaing'ono ingapo icho chimakatenga agalu angapo icho chimakatenga kwenikweni mwana wa munthu ndithu ndi izo zinachitikapo icho chimakamutenga mwana wang'ono ameneyo kapena chilichonse ndipo icho chimamuyamwitsa iye ndi chilengedwe basi icho sichingachitire mwina tamuonani mtsikana wang'ono ndi chidole chake bwanji iye sali usinkhu wa zaka zitatu ine ndinamuona Sara wanga wang'ono usiku wina ine ndinalowa mchipinda kanthu kakang'ono kamanjenje ndipo apo iye anali atagona ndi kachidole kake kakang'ono pa dzanja lake ine ndinayima pamenepo ndipo ndinayang'ana pansi ine ndinaganiza kanthu kakang'ono kosauka inu mukudziwa sizikhala motalika zaka zambiri abambo adzakalamba pakapita kanthawi ine ndine tsopano wa imvi ndipo ndadutsa koma kumeneko ndikuchita mthunzi tsiku lina weniweni mwana wang'ono wagona apoyo zimangokhala mwa iwe ndipo ngati iwe sukuwakonda anyamata ang'ono amenewo china chake chidzatenga malo ake ngati munthu samupembedza mulungu iye adzapembedza galimoto yake iye adzapita ku bala iye adzapanga china chake iye azidzathamanga uku ndi uku chifukwa pali china chake chimene chikuyenera kuti chitenge malo amenewo tsopano mulongo wathu sindikutanthauza kuti ndikhale ndimupangitse iye atengeke koma osakhala ndi chisamaliro cha amayi molondola china chake chinatenga malo ake ndipo kanthu kakang'ono kosauka kakuvutika mmawa uno chifukwa cha manjenje
ana awiri angono. Iye analakwitsapo chimodzi-modzinso monga ndi ine. Ndipo ndi ndani winanso amene sanatero. Koma ine ndikuyesera kunena kuti pali wina wake amene anakhululukira izo. Iye anakweza dzanja lake kanthawi kapitako. Zonse zapita. Zimenezo zinachokera mu mtima woona. Mene ine ndikufuna kukhulupirira kuti zinatero. Mungoona chimene chiti chichitike. Pamene iye adzakhala mkazi wokalamba wa imvi. Izo zidzayimabe uko mkulondola. Koma iye akuchita manjenje. Alibe mankhwala pa dziko la pansi omwe angathandize mitsempha. Ngati mungamwe mankhwala kuti mukhazikitse mitsempha yanu, iwo adzakupangitsani inu kukhala oyipa pawiri. Iwo akadzakusiyani inu. Palibepo mankhwala amanjenje. Koma ndine wokondwa kwambiri kuti pali machiritso. Inu mukudziwa. Ine ndavutikapo ndi izo nanenso. Alipo machiritso. Osati mankhwala. Machiritso. Kuchiritsa kawiri. Pa ulaliki wanga dzulo pa wairesi. Muvi wa chiombolo. Alaliki amamenya pang'ono za izo monga anachitira Joash. Iye bwenzi atamenya moonjezera. Koma penyani, mbale wanga, mlongo, mankhwalawo ndi Kristu. Kapena mulole ine ndinene ichi paguwa. Kuseli kwa bokosi la ling'ono lakale ili linamangidwa pano. Koma ilo ndilo patulika monga guwa lililonse la uthenga. Ilo linaperekedwa kwa Mulungu. Ndife anthu osauka. Mwina mwake ilo lilibe golide pamwamba. Koma mzimu woyera wabwera kuno ndipo watichitira ife zinthu zazikulu. Mulongo wanga wokondedwa. Mulungu adalitse mtima wako waung'ono. Monga mayi komanso ngati mwana. Ngati mungavomereze zomwe mbale Bilu wanena. Kapena akukuuzani inu tsopano. Ine ndikukutsimikizirani inu wokondedwa kuti muzichoka pano. Mukakhala bwino-bwino. Tsopano pamene inu munakweza dzanja lanu kanthawi kapitako, nthawi imeneyo inu munamuvomereza Kristu. Ine ndikufuna inu mumaminiti pang'ono. Ine ndikufuna kuti inu mubwere kuno. Ndipo ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu mwa inu. Inu mukhale woweruza. Mwachisomo cha Mulungu ndi mzimu woyera umene wayima pano, ine ndikhoza kupangitsa izo kuti zikusiyeni inu. Ndipo mkulondola. Ine sindinayambe ndazionapo izo zikulephera. Komano, izo zidzabwelera kwa inu mukachoka pano. Mwaona? Ngati mungazilole izo. Koma ngati simuzilandiranso izo. Zilibe kanthu kuti mukumvelera chotani, inu muzipita mukuti Yesu Kristu wandichiza ine. Onani, inu mwatsika orame kuchokera pamwamba apa pamene inu munkagonda kukhala wokondwa ndi kumakwera njinga imeneyo ndi kumathamanga chokwera ndi chotsika munsewu kuno. Inu munkakhala wokondwa nthawi imeneyo. Inu simumakhala ndi kumvelera kumene inu muli nako pano. Sichoncho inu. Mukuona? Sopano inu mwatsikira pansi apa, chifukwa chakuti panalibe chilichonse choti chikugwireni wokondedwa. Inu mwagwera pansi apa. Koma tsopano inu mukuyenera kukhulupirira kuti mwafika apa. Ndipo mukhulupirire izo. Ndipo chikhulupiriro chopanda ntchito ndi chakufa. Ngati ukukhulupirira izo, ndiye uchite ngati uli pamwamba pamenepo. Ndiyeno Mulungu adzangokukwezera iwe pamwamba pamenepo kenanso. Apo pali azakhali ako Meda akhala kumbuyo uko. Iwo anali ndi chinthu chomwecho. Ine ndinali ndi chinthu chomwecho. Ine ndikudziwa chimene icho chili. Koma Mulungu ndiye machiritso. Kodi iwe ukhulupirira izo mmawa uno orame? Ine ndikufuna iwe ubwere kuno aliyense wa inu nonse mukudwala kuti mudzozedwe chabwino. Tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi chabe. Mpingo nonse inu mukumudziwa Curtis, mukumudziwa Orame. Kungomuyang'ana Orame mukhoza kuona kuti china chake chachitika. Iye watopa ndipo wakhumudwa. Orame, ino ndi nthawi yokhazikika. Ine ndikufuna ndikufunse iwe china chake. Nthawi zambiri Orame wanenapo kuti ngati ine ndikanangopeza maloti ndiyambirepo. Ngati ine ndikanangoyambira nthawi ino kumamverera bwino. Ndikukhulupirira nditha kuzithandiza ndekha kuti ndituluke muno. Mwaona? Uko mkulondola. Sichoncho izo. Chabwino. Iwe ulipa malo opo tsopano Orame. Iwe ulipa malo abwino kwambiri pa dziko lapansi. Paguwa. Pamene munthu yekhayo pa dziko lapansi anga kuthandize kutero ndi Mulungu. Ine ndikufuna kuti muweramitse mitu yanu aliyense
mulumikizane ndi ine mu pemphero. Wokondedwa Atate akumwamba, monga mtsikana wang'ono wosauka uyu, moyo ndi waufupi kwambiri. Tsopano iye ndi mayi wachichepere. Ine ndikudziwa kanthawi kapitako pamene iye anakweza dzanja lake, tchimo lililonse linachotsedwapo. Mulungu, Baibulo lanu ndi mboni ya izo. Inu munayankhula iwo kuchokera kumwamba, kuti iye amene ati adzakhulupirire adzalandira. Tsopano iye ali ndi kulimbana koopsa patsogolo pake Ambuye, ndipo Satana amakhoza kumuponyera iye kutsidyako ndi kuwalanda ana amenewo kwa iye ndi kukamuyika iye kuchipatala cha amisala kuti azikamenyetsa mutu wake kukhoma. Koma iye wabwera kumalo oyenera lero paguwa. Iye wabwera ku nyumba ya Mulungu wa moyo. Iye wayima pano monga zinachitikira yekha paguwa. Koma osati yekha, angelo wa Mulungu amuzungulira. Mzimu Woyera uli pafupi nawonso. Ndipo iye ndi mboni ya kuona zinthu zambiri zikuchitika ndi kudziwa kuti inu ndi Mulungu. Ndipo ine ndikupemphera kuti ndi mtima wanga onse ndi solo yanga yonse kuti lero kuti inu mumuthandize orame. Tsopano Atate, ndikutenga kuchokera pa guwa lino chimene chakhala pano pa malo opatulikawa pamene Mzimu Woyera waphimba. Iwo amatchedwa mafuta a azitona kapena mafuta odzozedwa, mafuta odzozera. Izo ndi mogwirizana ndi zomwe munanena, mafuta ochokera kwa azitona wa nthambi. Ndipo tsopano pamene ine ndikupita patsogolo kukamudzoza Mulungu wanga ndi mafuta awa, inu munati pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala ndi tatha kulalikira uthenga. Wodziwa kuti ntchito yayikulu iyi kubwera, kufuna kwanu kuchitike kuno ku Indianapolis, kumene amisala ambiri ogontha osayankhula akhungu ndi chilichonse adzayima pamenepo. Koma ife sitikuopa chidutswa chimodzi. Inu munayankhula izo dziko lisanayambe, ife tilinako kukudza kwa kumwamba kumeneko kumene kumatiuza ife kuti ndi choonadi. Ife tikupita patsogolo ndiye kukamutsutsa mdyerekeza ameneyo. Anthu athu ali pa mavuto chimodzimodzi monga Loti anali mu ulaliki mmawa uno. Ndipo Abrahamu anamutsatira iye. Satana, ife tikukutsatira iwe mmawa uno. Mulongo wathu osauka wang'ono osiyidwa ali pa mavuto. Ndipo ife tikukutsatira iwe ndi mafuta odzozedwa ndi ubatizo wa Mzimu Woyera ndi mawu a uzimu wa Mulungu ndi uthenga. Ife tikupita kukayika manja pa iye mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo ife tikukuthamangitsa iwe uchoke kwa iye. Yesu anati pitani, ndipo sangalephere. Anati mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda. Ndipo ndiwe mdyerekezi omvera lamulo lake. Tikukutulutsira iwe kutali ndi uyu wang'ono wanga. Ife tikupembedzera tsopano kuoneka ngati osiyidwa. Magazi a Yesu Khristu amutsuka iye ku tchimo lonse. Lero iye wakhala wangwiro ndi woyera pamaso pa Mulungu mwakuvomereza kwa tchimo lake, mwakuyeretsa kwa uthenga. Ife tikuzitulutsa izo manjenje awa. Inde, iwe umamuitana iye koma sungakhoze kumugwira iye. Ife tikuchondelera magazi pakati pa iye ndi uyu. Iwo akuyima ngati mkhala pakati. Ndipo tsopano iwe umusiye mtsikanayu, umusiye iye azipita mfulu. Ndipo kuyambira lero umulole iye akhale wokondwa chifukwa cha ana ang'ono awo agona apo. Chifukwa cha mwamuna uyo mulole nayenso abwele ndi kudzakhala mkhristu. Mulole zonse zake. Ndipo tsiku lina mu ulemelero mkombero wa banja waukulu udzakhale osasweka kutsidyako. Mulole amayi ake, abambo ake, zake zonse aliyense adzakakhale kumeneko. O Mulungu, perekani izi. Mulole iye akhale omasuka kuyambira ola lino. Ife tikumumasula iye ndi chikondi changwiro ndi kulamula izi kudzera mu Baibulo ndi imfa kuyikidwa mmanda ndi chiukitsiro cha Yesu Khristu kudzera umagazi ake ndi Mzimu Woyera. Ife tikumubweretsa iye kwa inu kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Chabwino, pita tsopano, zinthu zibwelera mwakale. Iwe ukumvelera bwino tsopano, osati kukupweteka tsopano. Umvelera bwino tsopano. Uzikhala chomweji nthawi zonse, zikhala bwino. Ndithudi, amen. Tsopano zatha mulongo. Izi zikukupangitsa iwe kumvelera mpumulo, tsopano utha kuchoka pano. Kazi tuluka, ukakhale orame kachiwiri, kokha orame watsopano. Mtsikana wokondwa mwa Khristu. Ulole izo zonse zipite. Udzabwelere kuno pafupifupi chaka kuchokera lero Mulungu akalola. Udzabwere ndikuti Mbale Branham mukukumbukira mawu umene inu unandipempherera ine uko pa guwa. Izo zinakhazikitsa izo Mulungu akudalitse iwe. Ambuya alemekezeke. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu tsopano. Atate wathu akumwamba, omvera lamulo la Ambuye ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu, ife tikukondani inu lero ndi chikondi changwiro choyera chosasakanizidwa. Ndipo mulole chifundo chanu ndi chifundo zikhale pa wina aliyense. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha alendo omwe ali pa chipata chathu. Ndipo ife tikupemphera kuti inu umudalitse aliyense. Ndaliseni mbusa watu okondedwa Mbale Neville watu, amene amaima ndi ife mukulumikizana kwa uthenga, osati womangika goli ndi dziko lapansi, koma omangirizidwa pamodzi ndi Khristu. Zingwe zonse za Mulungu kupitirirabe kumakoka galeta lakale la uthenga, mopitilira omangidwa pamodzi monga nzika zinzathu ndi atumiki a Mulungu. Adalitseni madikoni onse, trustee, nsungijuma, aliyense amene akukhudzidwa, mamembala onse, anthu amba, alendo. Mulungu kukubwera msonkhano kutsidya ku Indianapolis. Mulungu, sindine oyenera kudalitsidwa, koma kodi inu mungawadalitse anthuwa kudzera mukulalikira kwa mawu. Mosa kaikira koma ma 100 aima. Tikumudzozanso dona uyu mu dzina la Yesu Khristu kuti inu mumuthandize iye ndi kuchotsa vuto lake. Pamene ife tikuika manja pa iye kudzera mu dzina la Yesu Khristu tsopano, Atate akumwamba, perekani kuti chifundo chanu chionjezeredwe kwa iye mu dzina la Khristu. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa, kudabwa tsopano ngati pali wina aliyense pano amene angabwere pa guwa, angafune kubwera ndi kudzagwada pa mawu a pemphero amene wamuvomera Khristu, kapena akumvelera ngati kuti angakonde kupemphera pang'ono kuti atha kuchezera kwa Mzimu Woyera. Kodi inu simukumvelera bwino kwenikweni za izi? Simukumva bwino? Bwerani kuno Mbale Neville. Ndiyangati angakweze dzanja lanu ndikuti ndikufuna kuti ndibwere kuguwa kupemphero pang'ono chabe. Kodi mungakweze dzanja lanu ndikuti ndikungofuna kuti ndiziyeretse ndekha pang'ono. Oh, Mulungu akudalitseni inu. Chabwino. Tsopano mwaona Bale wathu Neville, ine ndikuganiza, ine ndamuzindikira iye mu mayendedwe ake onse. Iye wakhala ali mwamuna weniweni. Ndimamupeza iye yemweyo tsiku lililonse. Kaya nkhondo ikuenda bwino kapena ayi, Mbale Neville samasinthe. Ine ndikuthokoza Mulungu chifukwa cha izo. Mbale Neville sangakhoze kuchita izo mwa iye yekha. Zimatengera Mulungu kuti achite izo. Ndipo ndine wokondwa kuti gulu ili la nkhosa lili ndi mbusa ngati Mbale Neville. Ine ndikupemphera kuti Mzimu Woyera umuthandize iye ndi kumudalitsa iye. Ine ndimamukonda iye. Ndipo ine ndimawakonda anthu ake. Ndipo anthu nonsenu timakukondani. Ndipo ife tikupemphera kuti Mulungu akudalitseni inu. Koma tsopano pamene ife tikuweramitsanso mitu yathu, ine ndifunsa kuti iwo amene angafune kuti apemphereredwe ndipo akufuna kuti agwade ndi kudziyeretsa nokha, abwere modzichepetsa pa guwa. Tsopano Mbale Neville, inu muwapempherere iwo ngati inu mungathe. Ndikufuna inu mukhale pa izi aliyense akupemphera. Ngati inu mungabwere pa